Breathing Kentucky, kufanele ngibe lapho ngehora lesibili ngqo enkonzweni emngcwabo okungcwaba uHenry Branham ongumzala wami umkakhe efile nesicelo sakhe sokugcina esokuthi ngibe nenkonzo yomngcwabo wakhe. Futhi lokho kuse-Breathing eKentucky, lokho cishe kungamamayela ekhulu namashumi amahlanu noma amashumi ayisithupha ngiqagele phansi noma into efana naleyo ezansi eningizimu. Futhi ngizovele ngihambe kusenesikhathi ngenxa yokufika ezansi lapho. Bese kuthi-ke siyabuya-ke kulobu busuku futhi sihambe kusasa ntambama. Ngifanele ngibe seTulsa ngevikeli zayo iTulsa e-Oklahoma, kepha ngeke ngikwazi ukuya ngaphambi kolwesibili ukuya eTulsa. Bese-ke sibuya ngomgqibelo ebusuku, singene ngomgqibelo ebusuku. Bese kuthi-ke ngesonto kuseni, ngesonto elizayo kuseni cishe ngelesithathu nqo sisuka siye eNtshonalanga. Bese-ke ngeke sisabuya kuze kube yile kwindla. Lapho ngibuya ngizothatha umndeni wami nezinto, futhi sizobuya ngesinye isikhathi kule kwindla. Inkosi Thanda. Futhi impela ngifuna ukucela ibandla lingikhulekele, futhi bengifuna ukubona ukuthi lingangene yini. Ake sibone, lokhu ngeke kube ubusuku besidlo noma kuzoba yibona khabo. Bengilapha ngobusuku bokugcina besidlo, kepha angibuyelanga ngeke ngibe lapha ngesikhathi ngalesi sidlo. Kuzoba ngesonto elizayo ubusuku, kuzoba yisidlona. Ngihlala ngithanda ukuhambisana nalokho, ngiyabo njalo njengoba udla futhi uphuze lokhu kombesa ukufa kwenkosi ize ibuye. Yebo, awu lokho kulungile kakhulu. Udadewethu Edith Wright unosuku olulodwa esencane, futhi yena bazoba nombuthano omncane ezansi endlini yakhe ngolwesihlanu oluzayo ebusuku. Awu kuhle kanjani. Kulungile, ngabe umphakathi umenyiwe na? Umphakathi umenyiwe osukini lokuzala lukadadewethu Edith luka uzoba cishe neshumi nezishiyagalombili. Ngabe kunjalo dadewethu Edith na? Cishe njengoba ngishilo ngelinyilanga ngathi uyazi sengidlulile nje emashumini amabili nanhlanu, nomfo waqalaza wathi ya ngathi esikhathini sami sesibili nini uzoba namashumi amathathu nezishiyagalolunye. He, lokho kubonakala kungenakwenzeka kunjalo na? Amashumi amathathu nezishiyagalolunye. Ngihlala njalo ngibhekisa kuye njengentombazanyana nje. Niyazi ngoba ngenkathi ngiqala ukwazi u-Edith ngicabanga ukuthi ngu-Edith akasibone sengikwaze. Ngiqagele cishe iminyaka engamashumi amabili nento manje, ngiqagele iminyaka engamashumi amabili nanhlanu, mhlawumbe amashumi amabili nesishiyagalombili. Ngiyabo kade ngishumayela cishe iminyaka engamashumi amathathu nanye. Ngiyacabanga ngakho-ke ngiqagele ukuthi benginazi ngokushesha nje emva kokuba ngiqale ukushumayela umndeni wakwa-Wright. Ngakho-ke ngibonga kakhulu ukuthi ngangibazi labo bantu, impela babe ugqozi empilweni yami. Futhi uma umndeni wakwa-Wright ubungadlulela ephakadeni futhi bengisaphila, bengingeke ngidlule kuleyo ndawo ngaphandle kokukhumula isigqoko sami, ukucabanga ngezinto ezinkulu uNkulunkulu azenzile kulelo gquma lapho. Oye, yilapho konke kwenzeka nje ezansi lapho. Futhi ngibonile lapho kwenzeka kwengelosi inkosi ivakashela uGeorge Carter ukuthatha indawo lapho angiholela khona egqubeni ngalobo busuku ngezinto zentandela enobuthi. Waseke ehlangana nami lapha ya futhi embonweni, futhi wakhanya phansi ezihlahleni zedogwood. Bona, hoye, sekwenzeke nje izinto eziningi. Ufowethu Wright elele lapho esikhathini sokufa, lapho bonke odokotela basebedlulile namalungu ebandla lakhe ezansi lapho emtshela, hamba ulande umphulukisi ingoko kaNkulunkulu wakho. Manje mina ngihleli phezulu egqubeni ngikhala izinsuku ezine ngimkhulekela. Inkosi yakhuluma umbono yathi, hamba umtshele ishe kanje inkosi uzongcwaba umfo ohlekisa ngaye. Futhi wakwenza kulungile, futhi zonke izinto ezikhona. Bese kuthi-ke lapho umoya ongcwele ngokokuqala ngqa emlandweni webandla engake ngakubona kufezeka ngenkathi wayekhulume nge lezo zingwejeje zikhona, kanti futhi wanika udadewethu Hedi noma yini ayifuna ukuyicela, kungakhatheleki ukuthi kwakuyini, imali noma yini enye, wathi izobekwa ethangeni lakho khona manje. Wacelela imiphefumulo yabafana bakhe ababili, futhi uNkulunkulu wamnika yona. Futhi ziningi nje izinto ezenzekile ezansi lapho egqumeni. UNkulunkulu ababusiso ngumkhuleko wami. Sithi uSharon Rose omncane uyagula lapha, uSharon Rose Dalton omncane, ubu Sharon Rose na usanda kuphuma nje, kulungile siyahamba. Uthini? Awu uyazi ukuthini, ake sibakhulekele manje. Isizathu ngizokutshela okufanele ngikwenze ngokusheshe nje lapho sengikwazi ukudlula. Ngifuna ukufika, ngifanele ngehlele ezansi Kentucky futhi ngine awu uma kungamamayeli ayikhulu namashumi amahlanu angazi yi-breathing eKentucky. Nginamqondo nakancane ukuthi kukude kangakanani. Yehla njalo ezansi ngasemgwaqeni ophendukayo bese kuthi-ke ngebanga elifanayo noma ibanga phambidlana futhi uqhubekele phambili wehle ngasendaweni kamfowethu Bhila futhi udlule kulelo dolobha nakwelinye idolobha nakwelinye idolobha nakwelinye idolobha uye ebandleni elincane elakhiwa umkhulu wami, ibandleni elincane le-Methodist engishumayele kulo amashumi amabili nanhlanu iminyaka engamashumi amathathu edlule. Futhi lelinenekazi lizongcatshelwa lapho, belingumhlengikazi futhi life ngokuzuma. Futhi isicelo salo sokugcina sasingukuthi shumayele emgcwabeni walo, bese kuthi-ke abanye babantu bakithi benyukile izolo futhi babuza ukuthi ngizoye yini ukuyokwenza, futhi angikwazanga nje ukukwenqaba. Yena ehlezi lapho ekhala ethi yisicelo sakhe sokugcina. Ngakho-ke bekunzima niyazi, futhi ngivele kathi awu ngifuna ukwehlela ebandleni, ngifuna ukubona abahlobo lapho, bese-ke ngithatha lokho futhi. Ngakho-ke ngifanele nje ngithi ukuphuthuma ukukuthola, ngakho niyaqonda manje ngikathi bethola ngiyakholwa futhi Dalton. Oh awu lokho kulungile, lokho nje sizolinda umzuzu nje kuze kube bethani uGenesis omncane phezulu lapha, futhi noma kubani omunye ofuna ukuza futhi akhulekelwe, lokho kulungile futhi si.
How are you Genesis?
Genesis na? Hey, nandi nenekazi lihle. Woza lapha isizathu sokuthi abe muhle kangaka lona umntwana kadadewethu, futhi ngifuna ukubuyela lapha ukuze abantu bengangizwa ukuthi ngithini. Manje lesi sithando esincane sinomama uphilile nobaba uphilile, kepha kukhona okwenzekile kulomntwana, ubuthakathaka ubuthakathaka ngempela, mncane futhi uzacile enomoya omuhle ngakho konke angakwazi futhi kusobala. Niyazi bengingacabanga kanjalo, kodwa kukhona okuhlale kungahambi kahle ngalo mntwana. USathane uzama ukuthatha umntwana futhi mhlawumbe uNkulunkulu unesandla sakhe emntwaneni. Niyabo, singabhekisisa lapho ubona uSathane esebenza. Lokho nje bhekisisane, kukhona ukuthize okulele lapho ndawo. Manje usegule izinsuku ezimbalwa, angiyiphumelanga lapho ngoba bengingazi ukuthi useluleme noma khabo. Kwakudingeka ngiye eFlorida nangakhona futhi kepha uvukwa umkhuhlane. Akunjalo lokho sisina? Yena unomkhuhlane wesabekayo oza phezu kwakhe futhi cishe ube yikhulu futhi ikhulu nantathu. Lokho kwenza amazinga amahlanu omkhuhlane. Odokotela abazi ukuthi kuyini futhi bacabanga ukuthi imfiva yofehlane.
A bit would be a rheumatic fever.
Uma kungaba ifiva yofehlane, lokho kungahle kushiye inhliziyo yakhe isesimene sibikabi njengoba umalume wakhe afa ngakho. Kodwa ngizobiza impilo yalo mntwana ngoJesu Kristu, niyabo. Futhi niyamazi uDavide njengoba ngishilo kanye ngaphambili lapha. UDavide wathi kuSawule, wathi uSawule wayefuna ukumnika izikhali nomkhonto ukulwa noGoliyathi isiqhwaga. Wathi angazi lutho ngalezo zinto, wathi kodwa ake ngibe nale ndayimane engiyifakazisile, niyabo. Futhi wathi ingonyama yeza yathola enye yezimvu zikababa, futhi ngayilandela ngale ndayimane, futhi ngayithola futhi ngabuyisa imvu. Manje lezi izimvu futhi amawundlu nezimvu, izimvu zikaNkulunkulu. Manje ake sizilandele namhlanje kuseni njengebandla likaNkulunkulu ukuzibuyisa. Manje udokotela akasazi ukuthi enzeni ngomntwana, futhi ngicabanga ukuthi intombazanyana kamfowethu Ed nayo inohlobo oluthile lwesimo sesifo somoya sithe kututhuka noma ukuthize. Hawu ngiyakholwa ukuthi Jesu washo lokho, ngikunika izihluthulelo zombuso noma yini oyibophayo emhlabeni iyakuboshwa ezulwini, lokho ukukhululwa emhlabeni uyokhululwa ezulwini. Siyakukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yethu. Manje uNkulunkulu sinika kukholwa ukukholwa ngenhliziyo yethu yonke njengoba sikhuleka.
Our heavenly Father, I hold here this little delicate flower of
babothe sezulweni ngiphethe lapha lembali encane entekenteke yomndeni wako Wepa enomoya omuhle ethambile entekenteke futhi odokotela bathembekile bazama ngakho konke abaziyo ukuthi kanjani ukuzama ukuthola ukuthi yini inkinga ngomntwana kodwa bakwazi ukukwenza.
And I'm holding her hand.
Futhi ngibambezela sakhe futhi angikholwa ukuthi unanoma iyiphi imfiva yofehlane. Ngiyakholwa uma bekunjalo ubuzo ngitshela. Ngikholwa ukuthi uSathane uzama ukuphazamisa impilo yalo mntwana futhi siyambiza namhlanje kuseni ngenxa yombuso kaNkulunkulu.
Thou enemy of the human life, thou enemy of God Almighty, I come in behalf of this child to
wena sitha sempilo yomuntu wena sitha sikaNkulunkulu somandla ngiza esikhundleni salomntwana ukukuxosha kuye ngegama lika Jesu Christu shiya lomntwanyana ungahle ukwazi ukuphunyuka kudokotela kepha ukwazi ukuphunyuka kuNkulunkulu.
This prayer of faith.
Lomkhuleko ukukholwa oqonde ngqo egabeni likaNkosi uJesu ukushaya emzimbeni walomntwana futhi kuzeshaya leyo ndawo ebalulekile lapho ufihlwe khona futhi uyokwembulwa futhi ukhishwe futhi umntwana uyakuphila futhi asile ngokuba simethule egabeni likaJesu Kristu ngokuphulukiswa kwakhe. Amen. Lorese angizikhathazi ngechashaze elilodwa ngakho yebo uJenis uzoba kahle futhi yilokho kuphela bese ke sino Dolthini omncane lapha abanjalo sithandwa into encane nomoya omuhle kanje pho hey usinda kabi kabi akuzona yini leso sithandwa esincane intombazane encane yangempela ibukeka ingumu Irish namehlo aluhlaza asaziphakaphaka nezinele zeminyama futhi uyandonda nje amaphaphu akhe abancane lakho konke waba nesifuba somoya kanjalo emphinjeni wakhe.
Oh Lord.
Oh Nkulunkulu kwangena egubesi nebhere kwasho uDavid wase kuthola amawundu kababa futhi wawalandela futhi wakwazi ukunqoba lelo gubesi nalelo bhere futhi siza namhlanje kuseni njengamakholwa njengoba uDavid wayenjalo kuNkulunkulu wezulu owenzile amazulu nomhlaba ozele lo mntwana egameni likaJesu Kristu.
And Satan, you who have afflicted
futhi Satane wena uhluphele umntwana uzofanele umkhulule ngokuba siyakuyala ukuthi uyekele umntwana ahambe ukuze azosinda. Ngiyakukhuza Satane futhi ngiyakuyala ngokuvuka kukaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu onqobe wena futhi wonke amandla akho onakalisiwe futhi awunawo amandla futhi ngiyakunqoba ngokukholwa egameni likaJesu Kristu oyindodana kaNkulunkulu owasiyala ngaleli vangeli ukuthi egameni lakhe sifanele sikukhiphe kungukuthunywa okunikezwe nguKristu uzomshiya ngokuba siyakuyala egameni likaJesu Kristu ukuba ushiye umntwana futhi uzosinda.
Amen.
Manje ungangabazile kancane dadewethu Dolthini ungabe usakhathazeka uNkulunkulu washo njalo lokho kuyaxazulula ubani lo mfo omncane na oh isimila ngaphezu kweso lakhe manje usecishe abe yini nikazi eliselincane impela angazi noma ngingamphakamisa yini noma qhabo kepha muhle kabi.
Her name is Wilson. Lisa Wilson, isn't she a pretty little thing? She's got a growth over her.
Igama lakhe uWilson, Lila, Lisa Wilson, akayona into encane enhle na, kunesimile angaphezulu kweso lakhe. Awu, uJesu uphulukisa izimila, angaziphulukisi na. Uzodingeka afe. Awu, yithumba elinamafutha enyama nje, alibambelele, alinampande, asikhuleke.
Oh Lord. We bring
oh Nkosi siletha lesi sithande sincane kuwe egameni leNkosi Jesu futhi sisibambile njengomntwana ongenacala ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi uDevil wenzele ububu kuye futhi ubengakhipha iso lakhe ngalo uma engakwazi kodwa wena ungaphezu kokulingana naye. Siyakuyala sathi ngegama lika Jesu Christ onqobe phezu kwakho nazo zonke izinhlupho zakho ozibeke kubantu. Siyakuyala egameni lakhe ngokuthunywa okunikezwe yingelosi ethunywe nguNkulunkulu ukuthi usuke kulomntwana futhi alulame egameni lika Jesu Christ. Amen. Busiswa Lisa omncane, bengingengabaze nakancane futhi kholwa nje ukuthi kuzolunga. Kulungile dadewethu Bruce, manje wena uma uthanda laba besifazana bemi lapha uJoyce khuphukela kancane eduze lapha ukuze abantu bakwazi ukungena futhi Neville woza uma uthanda futhi ubagcobe ngamafutha. Esikudleni sendodakazi yakho, esikudleni somshana wakho, umshana indodakazi futhi ubani wakho dadewethu na? Lezi zitatimende zaziwa ngabantu, lezi zitatimende zaziwa ngabantu isizathu udadewethu lapha ukhubazekile. Ngiyakubona lokho isifo sabathambo, yikho udadewethu na inqulu ephukile futhi waba nohlangothi lelinelikazi lapha linengcindezi ngemuva kwekhanda lalo njengesandla somuntu olicindezelayo. Udadewethu Bruce ulimaze umlenze wakhe kanti futhi usesesibhedlela uwile noma okuthile na. Lowo ngomunye wodadewethu lapha ebandleni ushayiswe ngezitebhisi ezizihambelayo futhi usesibhedlela ngempela. Ngabe uphukile na? Abaholi nemithambo yegazi kanjalo njalo bese ke umele abanye abathandekayo abathile futhi lamanenekazi amathathu lapha amele abathandiweyo. Ngakho ke sizokwazi manje uma sesikhuleka manje sikhothele sabakhanda yethu wonke umuntu. Oh Nkosi Jesu, lezi zicelo zenziwe zaziwa futhi iBhayibheli lithe yenzani izicelo zenu zeziwe ebandleni labangcwele naba labo abakhulekela abathandiweyo, abanye abagula kakhulu, abanye abagula ngengqondo abaphika ukuthi kukhona uNkulunkulu ophilayo futhi ezinye izimo. Kukhona udadewethu lapha onomlenze obhinyekile osesimweni sibucayi usanda kusuka esibhedlela lapha namhlanje kuseni. Utate onengcindezi njalo ngemuva kwekhanda lakhe, lo tate ophuke inqulu nonhlangothi. Bonke balapha Nkosi bethula izicelo zabo futhi bami phambi kwe-altari likaNkulunkulu ngamafutha okugcoba acebezela emakhanda abo amelele umoya ongcwele. Ngimi ngobulula bolwazi nginalo ngoJesu Kristu nezwi lakhe futhi ngicelela ngamunye wabo uNkulunkulu njengoba ngibeka izandla zami phezu kwabo kwangathi izicelo zabo zikanikwa bona. Siphe khona ho uNkulunkulu egameni likaJesu kwangathi kungaba njalo. Baba ngodadewethu Geji egameni likaJesu kanti futhi ngodadewethu Bruce iNkosi makube njalo isicelo sakhe, idolo lakhe nezitho zakhe zomzimba. Udadewethu onesimo ngemuva kwekhanda lakhe kwangathi kungaba njalo Nkosi egameni likaJesu futhi uzokhululwa kukho. Sengathi uSathane angasusa izandla zakhe ngemuva kwentamo yakhe. Siphe khona futhi udadewethu okhubazekile ngokobili waba nonhlangothi futhi waphuka inqulu. Nkosi okunye kwalokhu kungabonakala kukuncane kakhulu futhi okunye kwakho kukukhulu kakhulu, kepha akukho nokukodwa kuncane kakhulu noma okungekho kakhulu kakhulu kuwe. UNkulunkulu phezu kwakho konke futhi ngiyakhuleka futhi ngibakhulula ngomkhuleko wokukholwa ngamunye wabo Nkosi njengenceku yakho ukuphula amandla okungabaza noma yini engaphezu kwawo. Ngibanikeza ukukhululwa kwabo egameni likaJesu Kristu. Kwangathi ngamunye wabo angathola ngqo lokho abakucelile futhi njengoba leli bandla ubunye bomzimba wakho emkhulekweni manje sibakhulule ngegama likaJesu Kristu sengathi bangakwemukela manje ngenxa yenkazimulo yakho. Amen. UNkulunkulu nibusise ngamunye manje, kwemukeleni hambani nemukele ukuphulukiswa kweni nesibusiso. Manje akukho kungabaza ezingqondweni zethu, kukhona na? Akukho kungabaza ukukodwa. UNkulunkulu uzokwenza na? Niyakukholwa wonke umuntu na? UNkulunkulu uzokwenza njalo, akazukushiya noma yini ingenziwanga. Uzokwenza ngqo lokho esimcele ukuba akwenze. Isizathu angeke enze lutho olunye futhi ahlale enguNkulunkulu. Niyabo uma singangabazi uzosipha khona. manje ungakhohlwa ukukhulekela umuntu owudingayo ngempela umkhuleko nonke niyazi ukuthi ngubani lowo na yimi ya yimi odinga umkhuleko ngimi esikaleni manje futhi ngiqhubeka nokuthungethungo olude olukhulu lemihlangano kuyo yonke iCalifornia, e-Oregon, e-Washington namaphethelo e-Oklahoma nezindawo ezahlukahlukene. Abantu bazobe bephuma eCanada nakho konke futhi ngifanele ngime esikhaleni ngokwehluka kwabefundisi nemibono namandla kadevil futhi ukuphela isikhathi sokuphela sisondela futhi omunye nje uthe ngolunye usuku ekhuphukele endlini yami kwakuyininikazi landisa alisuke eJalimane futhi omunye umuntu weza ivele ethimthini wathi inkosi yabatshela ukuba beze futhi bona lokho okunye futhi omunye weza ngaphesheya komgwaqo wathi ukumela kanjani na ngiyabo ngathi oh kungumusa wakhe amen. Ngibekeze ngifanele ngixumele ingo endizini ngindizo busuku bonke ngeCalifornia noma eArizona noma eFlorida ngibuye futhi bengena esivunguvungwini idevil wazama ukusiwisa ngiyazi nenkosi yazi ngeneza bathi ke ngakusasa kuseni ezolo bengifanele ngishiye ngiye eBakersfield eCalifornia odabene luphuthumayo lomfundisi futhi kuvela nje angikwazanga ukukwenza nje yilokho kuphela futhi uyabo bese ke ufika kokunye bese awazi ukuthi uye kuphi ukusuka lapho uyabo ngokuthi nansi lena uyazi ukuthi ngiqonda ukuthi yini futhi ke yipi na futhi buzwisa ubuhlungu abanye uma ungakwenzi uma ungababoni bonke uyabo futhi awukwazi ukubabona bonke ngakho ke kufanele ulinde futhi ngendlela ozizwela ukuholwa ngayo bese ke uvele uhambe bengifuna ukusho ukuncoma ukuhle ngomelusi wethu esibhedlela izolo busuku ngodaba oluphuthumayo ngishayele umfowethu Wood noCharlie kanye nabo bekusebusuku kakhulu inenikazi lifayo ebelilele lifa odadewabo kanye nabo bebelapho futhi laselikhulekile sikashana lavuka futhi lemukela inkosi uJesu. Ngifanele ngihole enye indoda ngiyise enkosini uJesu ezansi lapho eFlorida isoni futhi honke amahora obusuku nayo yonke into odabeni luphuthumayo ufanele ulandele umfundisi ngesinye isikhathi kwazi futhi ngizwe kuPaulo okuhle kunakho konke isiphendlela mayelana nomelusi wethu lapho ephuma lapho ukuthi ubavakashela kanjani abantu futhi akhulekele abagulayo futhi athembeke emsebenzini awumiselwe. Ngikuthakasela kakhulu lokho ngokuba phezu kwalo mhlambi omncane inceku yenkosi ethembekile emsebenzini ewumiselwe anikuthakaseli niyamthakasela impela niyamthakasela kodwa thina kukhona nje enye indlela esingakuzwakalisa ngayo kakhulu niyabona encekwini yenkosi ethembekile. Omunye wangibuze kungekudala ethathakwa umhlangano wethu wokugcina Fort Branham kubeka kanjalo na ngase ngithi nangu Jim Gold uPetyla nesikejalo sonke sabo njengalaba abafo lapha ngenkathi ngikomunye waleyo mihlangano balale ngobuso babo futhi bazile ukudla izinsuku futhi bangadli nokudla futhi bekhuleka naye yonke into benzela mina. Ilokho kungiqhubela phambili niyabo lawo amandla okuqina usizo lwabo luvela enkosini futhi Dalton oh iningi nje labo labangane abazile ukudla nje futhi bakhuleke benqabe ukudla kwabo nezinto nokuzile ukudla futhi bekhuleka manje uma umfowethu Gene emuva ngemuva ekulungele ukuqopha manje ngizokwenza umfowethu Neville uzoqhubeka nezinkonzo ngemuva nje kwesikhashana ngifuna ukukhuluma isikhashana nje futhi manje uma kungenzeka ngingabuya eGith standwa ukuzwa iparty yakho yesuku lokuzalwa ingolo yesihlanu ebusuku uma ngingabuya eOklahoma ngesikhathi ngiyobengise ezansi yabo ngolo yesihlanu ebusuku uma ngingakwazi futhi manje ngenkathi sisahambile nonke nisikhulekele futhi kukushiwe eBhayibhelini inkosi ibheke phakathi kwami nawe niyabo ngenkathi sisehlukene futhi kwangathi ingakwenza lokho futhi inivikele futhi inibusise futhi ingivikele futhi ngibusise futhi isisize sobabili ukuba siphile okukwedlula konke esingakwenzela inkonzo yayo size sibonane futhi futhi ngizoncika emikhulekweni yenu ngenkathi ngisensimini phandle ngaleya ukubhekana nesitha ngakho ke nisikhulekele nonke ninabazalane abakhonzisayo umfowethu Humes nomfowethu Bila nabanye abaningi kakhulu benu lapha ngikhulekeleni niyaqonda.
Now we want to turn in the book of St. John
The fourth chapter.
Manje ngifuna kuphenya incwadi lika Johane ngcwele isahluko sesine futhi ngifuna ukukhuluma kulokhu kuza inkosi ithanda ngendaba ebizwa ngokuthi amaqiniso angahlileki kaNkulunkulu ophilayo.
I want to read from the
Ngifuna ukufunda kusukela evesini leshumi nane ukubandakanya elamashumi amabili nentathu kaJohane ongcwele isahluko sesine sesingena engcoqweni manje ngoJesu ekhuluma nowesifazane emthonjeni uJohane ongcwele isahluko sesine ivesi leshumi nane kubandakanywa nelamashumi amabili nentathu.
But whosoever drinketh of the
water ophuza amanzi engiya kumnika wona kasayikoma naphakade kepha amanzi engiya kumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi ophuphumayo kube ngokuphila kuphakade. Manje igama lapho empeleni alikho ngune phakade. Uzobona uma komncane kulo uma liphakade. Uma unebhayibheli King James kulasekuqaleni ukuthi ekuphileni kuphakade. Okungune phakade isikhashana nje. Phakade okungune phakade. Kuphumayo kube ngokuphila kuphakade.
The woman said unto him, Sir, give me this water that I thirst not, neither come hither to draw.
Owesifazane wathi kuye, Mnumzane, ngiphe lawo manzi ukuba ngingomi ngingabe ngiseza ukukha lapha. UJesu wathi kuye, hamba ubize indoda yakho uze lapha. Owesifazane waphendula wathi, anginandoda. UJesu wathi kuye, usho kahle ukuthi anginandoda ngokuba usuke waba namadoda amahlanu. Leyo nayo kalokhu akusiyo indoda yakho.
The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet.
Owesifazane wathi kuye, Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. Obaba bethu babekhuleka kule ntaba. Nina ke nithi iseJerusalema indawo lapho kufanele kukhulekwe khona. UJesu wathi kuye, Sifazane, kholwa yimi. Isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kubaba nakule ntaba naseJerusalema.
Ye worship, you know not what.
Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo, ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje, lapho abakhulekayo abaqinisileyo beya kukhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba ubaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo.
In the days of Jesus of Nazareth, when he was here on earth, walking in flesh, he found the people in his day seeking a religion.
Ngezinsuku zikaJesu waseNazaretha ngenkathi wayelapha emhlabeni ehamba enyameni wafumana abantu osukini lwakhe befuna inkolo ezobalethela ukukhululwa. Babefuna inkolo ezobakhulula kubo bonke ububi babo nezitha zabo.
And Christianity met every challenge that they asked for.
Futhi uKristu bahlangabezana nazo zonke izinselelo abazicela. UKristu bahlangabezana nakho konke abakudingayo, nakho konke abakucela. Waphonsela inselele ngamunye wezidingo zabo, kodwa babengeke bakwemukele.
And it's about the same as it is today. We find people today like it was then.
Futhi ucishe kufane njengoba kunjalo namuhla. Sithola abantu namuhla njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi befuna inkolo ezobenzela ukuthile, ezoletha iqiniso elithile kubo. Futhi ubuKristu beqiniso bangempela buhlangabezana nazo zonke zalezo zinselelo, kodwa ngeke bakwebukele, abakufuni nje.
The nature of the people today, I'm not speaking of.
Ngivele yabantu namuhla ngikhuluma ngebandla elizelwe ngokusha, ngikhuluma ngesizwe nezwe lilonke, akubonakali bekufuna.
If you want anything, you just can't rest till you get it. Jesus said in the
Uma ufuna noma yini, awukwazi ukuphumula uze ukuthole. UJesu wathi ezibusisweni babusisiwe abalabo bomele ukulunga ngokuba bayekusethizwa uma belambile futhi bomile.
But today we are trying to
Kodwa namhlanje sizama ukunika abantu ukuthile abakudinga ngempela futhi abafuni ukukwemukela, abakufuni nje.
And the attitude of the people has
Nesimo sokuziphatha sabantu sikaguquki futhi nokho yilokho kanye okudingwa yizwe namuhla inkolo kaJesu Kristu ukukhululwa ezintweni abazesabayo nabazesabayo kakhulu futhi abadinga ukukhululwa kuzo.
In the days when he was here on earth,
ezinsukwini lapho wayelapha emhlabeni esinye sezizathu zokuthi kungani bengakwazanga ukwamukela uJesu waseNazaretha futhi bamkholwe futhi bathole ukukhululwa kwabo ngoba kwakungajwayelekile kakhulu kubo. Kwakunjalo waletha ukukhululwa kwakhe. UNkulunkulu wayebathumele ukukhululwa futhi kwakungajwayelekile kakhulu kubo ukuthi babengafuni ukukwamukela ngoba akuzange kufike nje ngendlela ababejwayele ukwamukela ngayo inkolo. Futhi izimo zivelele kakhulu ezikhona nanamuhla okushaya kakhulu ukubona ukuhambisana ngokulingana kwakho. Abantu banamuhla bayazibuza, uphi uNkulunkulu wavule olwandle lobomvu na? Uphi uNkulunkulu wasindisa abanochoko na? Uphi uNkulunkulu wakhulula abathunjwa babaleke bakhululeke na? Futhi nokho liseduze futhi abafuni ukukwamukela. Ngani na? Isizathu esifanayo babe naso. Kuphambene kakhulu, akujwayelekile. Bona abafuna ngalolo suku kuba wayengabalethela izivumokholo noma uhlobo oluthile ababezodlula kulo, amasiko athile nokunye nokunye, babeyokwamukela ngenjabulo. Kodwa ngenxa yokuthi wakuletha ngendlela akwenza ngayo, abantu babengafuni ukukwamukela ngendlela akuletha ngayo.
That's the same way it is today.
Leyo indlela efanayo okungayo namuhla kuyafana ncamashi. Bona bayakufuna kodwa abafuni ukukwemukela ezingeni uNkulunkulu akuletha ngalo. Futhi yileyo ndlela kuphela uNkulunkulu anayo yokukuletha. Futhi asikwazi ukwehlisa uNkulunkulu ezingeni lethu lokucabanga. Sifanele siziphakamisele ezingeni lakhe lokucabanga futhi sihlangane naye ngezizathu asinikeze zona ukuhlangabezana naye kuzo. Niyabo, bafune ukukhululwa. Babe nazo zonke izivumokholo zabo zamahlelo nabafarisi nabasadusi oHerodi nani nani, zonke izinhlobo ezehlukene nezixuku zenkolo. Futhi ngamunye omunye wayenokwakhe ukuthi wayengakholelwa ovukweni noma engelosini noma emoyeni. Omunye wayekholwa kukho kokubili, uvuko, ingelosi nomoya. Futhi omunye wakholwa ngandlela thize ugeza izandla zakho nangendlela owenza ngayo. Njengoba kunjalo nje namhlanje, manje uma besingavuka uKristu angafika ngohlobo oluthile lwento enjalo, awu abantu bebeyojabula ukukwamukela. Kodwa lapho efika ngamandla akhe ovuko lwakhe ukwenza abantu baphile futhi baziphathe futhi baziphathe kahle futhi ukuguqula izimo zabo zokuziphatha, ukuguqula izindlela zabo, ukuguqula indlela abaphila ngayo, abafuni kuzihlanganisa nalutho nalokho. Bafuna kuphila ngendlela nje abafuna kuphila ngayo futhi bafuna ukuqhubeka ngo nokuphila ngendlela ababe lokhu bephila ngayo. Kepha nokho babe nenkolo kakhulu futhi baye esontweni futhi babe yilungu lalo ukuthi bangaya ngesonto kuseni noma ngabe yisiphi isikhathi okuyizo. Futhi babe nentshumayelo yemizuzu eyishumi nanhlanu evela kumelusi. Lokho kuzobasusa lapho bethi ukuneliseka ingxenye ukuthi benze inkolo yabo yeviki. Lokho kuyaxazulula, babuyele emuva futhi benze noma yini abafuna kuyenza lonke iviki. Manje uNkulunkulu wathembisa kulezi zinsuku lokho ayezokwenza ukuthi ngingathanda ukucela noma kubani, noma yimuphi umfundisi, noma yikuphi, ngesithembiso esisodwa sokuthi uNkulunkulu wenze ibandla nalokho athi bayokwenza. Kodwa lokho ibandla langempela elikwenzayo manje, kepha abakufuni, abakufuni.
Jesus brought God to human life.
UJesu wayeletha uNkulunkulu ezimpilweni zabantu. UNkulunkulu wenziwa waba ngumuntu. Ngenkathi uJesu ezalwa, uNkulunkulu waba ngumuntu ukuze abe nenhlanganyelo nomuntu nomuntu.
To what achieve one purpose? That is to bring to man what God is.
Ugu yini na feza inhloso yodwa lokho ngokuthi ukuletha kumuntu lokho uNkulunkulu ayikho hayi lokho ibandleli yikho kodwa lokho uNkulunkulu ayikho uJesu wafika ukuze ezokwethula uNkulunkulu kumuntu futhi umuntu wayenga kufuni.
The Holy Spirit comes today in like manner.
Umoya ongcwele uyafika namhlanje ngendlela efanayo ukwethula uNkulunkulu kumuntu kodwa umuntu ufuna ukuya ebandleni kuminzisa ukucabanga kwakhe.
And we must learn that God is not known by intellectual.
Kodwa sifanele sifunde ukuthi uNkulunkulu akaziwa ngomqondo wobuhlakani. uNkulunkulu waziwa ngokuzala okusha ngomoya ongcwele hayi ngenye indlela.
Jesus, the Bible has plainly quoted us.
UJesu iBhayibheli lisicaphunele ngomsobala ukuthi akekho umuntu ongabizwa uJesu ngoKristu kuphela ngomoya ongcwele futhi uma ungagaze umamukele umoya ongcwele awazi ukuthi unguKristu ngoba leyo ndlela kuphela azembula ngayo. Awuphendukile kuze kube sekwamukele umoya ongcwele. iBhayibheli lasho njalo emva kokuba uPetru ngokubili esesindisiwe futhi wangcweliswa wanikwa amandla okukhipha imimoya engcolile nokushumayela ivangeli. uJesu wamtshela ngokusobala ukuthi wayengaphendukile kwaze kwaba usemukele umoya ongcwele futhi wathi emva kokuba usuphendukile qinisalike abafowenu.
That was on the night of the betrayal.
Lokho kwakungobusuku bokukhashelwa ukuthi wayengakaphenduki nokho futhi akekho umuntu ophendukile ngokweqiniso kuze kuba usephendukile futhi afe kuye uqobo futhi umoya ongcwele unokulawula lowo muntu abafuni ukukwenza.
Now the Holy Spirit will not misbehave.
Manje umoya ongcwele ngeke uziphathe kabi kumuntu oyedwa futhi uziphathe kahle komunye. Uyokwenza umuntu ngamunye angene esimilweni sawo. Niyabo ngoba ngumoya okuholayo uletha ukwenza uthobele imvelo yawo. Awuwenzi uthobele imvelo yakho. Ukwenza uthobele imvelo yawo.
And the Holy Spirit makes you
futhi umoya ongcwele ukwenza uphile futhi uthande ukukwenza. Oh, ukuthanda kanjani ukudela izinto zezwe lapho umoya ongcwele ungena.
How it cleanses you and washes you and puts a desire in you to.
Ukuthi kuhlanza kanjani futhi kuhlanze futhi ufake isifiso kuwe ukumlandela nokoma nokulambela okwengeziwe kwawo ukuhlanza wena uqobo. Uletha amaqiniso. Manje ngekathi uNkulunkulu ebeka umuntu lapha futhi ngezinsuku zeNkosi Jesu wanika umuntu ibalaze lomgwaqo leqiniso oya emandleni akhe. Ibalaze lomgwaqo yinto ekutshelayo ekutshela ukuthi uqonde ngakuyiphi indlela uma ufuna ukuhamba. Lapho sihamba ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo sengiwele lelizwe kakhulu mina nomngami simangele ukucabanga ngakho iminyakeni embalwa edlule ungabalule lapho ufuna kuya khona ngingakutshela noma yimuphi umgwaqo oholela kuwo futhi kungakapheli imizuzu eyishumi nanhlanu yesikhathi uzofika usuka lapha uye eCalifornia. Angiwugeji nakanye ku-angazi kwesinye isikhathi khona ngqo echashazini niyabo ngibala isikhathi sami sokuthi isikhathi sokushayela siyini nesilinganiso sesikhathi. Bengilokhu nje ngiye emuva naphambili phansi naphezulu futhi ngiye emuva naphambili uze uwazi nje.
That's the way God wants us to know his word.
Yes.
We know it. We've traveled it. We've tested it. We've tried it.
Ilondalo uNkulunkulu afuna sazi ngayo izwi lakhe. Siyalazi, silihambile, silihlolile, sinizamile futhi niyazi ukuthi liholela kuphi. Manje ibalaze lakhe lomgwaqo, iBhayibheli lakhe, iBhayibheli libalaze lomgwaqo eliholele emandleni kaNkulunkulu. Ukukholwa kukuholele emandleni. Amandla aveza isethembiso. Sidinga amandla. Manje ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngenkathi udadewethu Wood nami nomkami sasihlele ekumbini sikhuluma ngobhaphathizo kunabazalwane bethu abaningi kakhulu abayigugu lapha ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngokuthi usiphe umoya ongcwele. njoko mfowethu Willard Collins emuva lapho futhi ngicabanga ukuthi mfowethu ikasini na namakhosikazi abo no mfowethu Charlie Cox nomkakhe no nomfowethu Mike Egan emuva lapha futhi wo bangaki abanye labo abemukele umoya ongcwele.
And it's begin to be a talk among us.
Futhise kuqala ukuba inkulumo phakathi kwethu. Oh, kwangathi kungasivuselela endawaneni lapho sizoya ekufuneni. Silambele futhi sidonsela amaqiniso kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyiqiniso. Manje ibalazwe lomgwaqo lisikhomba kuphi na? Bebefanele bazi uJesu wathi ngezinsuku lapho waye lapha emhlabeni wathi nina bazenzisi wathi kanti ukuma kwezulu liyakwazi ukukuchaza lapho nithi liza kuphendula futhi libhejile ukuthi usaza lizoqhuqubala ukuthi uma lilihle ukuma kwezulu liyakwazi kepha izibonakaliso zesikhathi aniziqondi ukube beningazi mina beniyolwazi usuku lwami. IBhayibheli lishongo yini ukuthi lezi zinto zizokwenzeka lapho efika na? UIsaya umprofeti akazange yile profeti ngakho na? Ngabe akazange yini uJeremia, uHezekeli, bonke abaprofeti abancane bakhuluma ngakho na? Konke lelo balaza lomgwaqo likhomba ngoku leso siphethe sisodwa. Futhi lapho efika basebenze izivumo kholo amabandla abo nezinto baze behluleke ukubona iqiniso lalokho akuzele ukunetha uNkulunkulu kumuntu ukwenza uNkulunkulu kumuntu ukubahlanganisa futhi ngisho noJobe ngezinsuku zokuhlupheka kwakhe wamemeza wo kuba bengingambona nje ngamanye amazwi uma bengingaya endlini yakhe bese ngingongqoza eminyango wakhe ukuba bengingathola uthile obengangimela ezikhaleni. Wathi ngiyazi ukuthi yangonyanga kepha nokho ngiyazi ukuthi ngilungile ngiyazi ukuthi angenzanga lutho ngokuba ngimi emnikelweni wokushiswa kodwa wayentule iqiniso wayenesimo kepha wayentule iqiniso wathi oh ukuba bengingathola kuphela lowo obengabeka izandla zakhe kumuntu olesono noNkulunkulu ongcwele futhi alethe amaqiniso kuye. Ngikathi yena engumprofethi futhi kumoya ehlele noya yamathumba akhe umoya wenkosi wehlele kuye imibani yabaneka imidumo yaduma futhi wamemeza wathi ngiyazi umhlengo wami uyaphila futhi ngezinsuku zokugcina uyoma kulomhlaba nakuba izibungu zesikhumba seziwunakalisile lo mzima ngenyameni yami ngiyakubona uNkulunkulu nakho lapho ukhona iqiniso uzofika ngelinye ilanga. Kungani kungenzekanga okhokho abadala futhi emuva phakathi lapho ababekulangazelela lokho noJesu wathi uma beningazile mina beniyokwazi usuku lwami uzela ukuhlanganisa uNkulunkulu nomuntu ndawonye yena ufika lowo kuphela ingelosi yayingeke kwenze akekho wayenga kwenza ngaphandle kwakhe wafika ukwenza uNkulunkulu nomuntu babe munye. Wathi ngalolo suku niyokwazi ukuthi ngikubaba, ubaba ukimi, mina ngikini, nani nikimi. Ufikele ukuhlanganisa uNkulunkulu nomuntu ndawonye. Lapho umuntu wenziwa umsizi kaNkulunkulu, futhi waba nguNkulunkulu qobo lwakhe womhlaba, unjalo. Kepha walahla imvelaphi yakhe ngesono futhi kazi lezinkunzi nelezimbuzi alikwazanga kwenza inhlawulo ngalesi sono kodwa ikazi likaJesu Kristu belingakwenza wo kanjani niyabo yena ukhombisa ibalazo lomgwaqo yena wakufakazisa ibalazo lomgwaqo laholela ngokuwo ukube benimazi uMose beniyongazi nami ukube benilazi izwi ngikathi uSathane ehlangana naye uSathane wazama ukumphambukisa wathola ibalazo lomkwako uSathane wakwenza waphuma wathi uyabo lapha kusho lokhu lapha wathi kepha kulotshiwe nokuthi
oh there's lots of bypasses.
Oh kuningi kweqa lokhu lokho noma kunye oh inqobo nje uma ngenza lokhu akukhona lokho wena ufanele uthole uNkulunkulu ebudlelanweni bomuntu siqhu kanye nesehlakalo uma uzisho ukuthi nakho futhi usaphilela izwe khona ke kukhona kungahambi kahle udevil ukuphambukisele empandweni ongafanele. Uma silandela ibalaza lomgwaqo uma lithi jika emgwaqweni omkhulu sibanibani lapha jika ngale ndlela uma izenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyaga lombili zithi phendukani nipaphathize egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono akujikelanga kwesokunxele ukuthi ufanele ujike ngale ndlela angikhathali ukuthi kunjani ufanele ulandele umgwaqo uma athi sithembise ngeseli nesabantwana benu lokho bekungasho iminyaka eseyadlula bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza yilokho elakusho lelo yibalazo lomgwaqo likaNkulunkulu sifanele sililandele umgwaqo umakiwe wena uthi ngizokwazi kanjani ukuthi ngikuwona izinyathelo ezinekazi zenkosi uJesu zenza umgwaqo futhi abafundi babeka phezu kwaleso sisekelo sifanayo futhi umoya ongcwele wabaqondisa landela lelo balazo lomgwaqo futhi busuku bombala obedlule omunye wathi ngaphansi kokubona kwifihlakeleyo umfoti Branham ulungile kodwa uma kukhulunywa ngemfundiso yakhe yezenkolo uphumile ngakho konke noma yimuphi umuntu ongazi kuphela ukuthi iBhayibheli lifundisa lona igama elithi uprofethi lisho ukuthi umambuli wezwi lezo zibonakaliso kuphela zingu ngokwanda abafundisi nokunye nokunye bangafundisa izwi kodwa uma ubone ukuthile kuza lokho okungaphezu kwemvelo nokwambula kanjalo ufakazele kuphela ukuthi leyo yinto lelo yizwi likaNkulunkulu uJesu waseNazaretha ngenkathi wayelapha emhlabeni abantu bamlandela izikhathi eziningi ngezinhlanzi nezinkwa nokunye nokunye nalokho ababeka kuthola kuye wabayeka baqhubeka ukuthanda kwakhe ngabantu kuqala ukuza phezulu kuganye futhi kwathi ke ngobunye usuku waqoqa isixuku emva kokuba esondle izinkulungwane ezinhlanu wawelela ngakolunye ohlangothi lwechibi izigejana zabuthana emva kwakhe siza naye Wayesethi ungani nizile na hayi ngenxa yesimangaliso kodwa ngenxa yezinhlanzi nezinkwa ingaleso sizathu niza abanye babo babecabanga ukuthi bazolahlekelwa ukuthize niyazi uma bengazange babone lokho akwenzile kodwa ukulithinta na cha bomnumzane Uthi kuJesu kuleso sahluko esifanayo sesine sikaJohane ngcwele waqala kubeka ivangeli phansi futhi bakhubeka ngaye futhi kusukela kuleso sikhathi ukuthandwa kwakhe ngabantu kwaqala kufa ukwehla wayengesuye lowo ngaleyo nkathi futhi njengomshumayeli wesimodeni noma omunye umuntu uma bebengathi ngani yima umzuzu lapha utsasula abantu ngomshumela kwakho wena ufanele wenze lokho manje umshumayeli wesimodeni ubengathi oh yebo mhlawumbe kungcono ngibheke lokho isivumo kholo sikuchoyo niyabo mhlawumbe kungcono ngibuke ukuze ngibone ukuthi ibandla lithini ngalo ngoba bangahle bangekhiphe lokho kokungeyona inkosi yethu ize uzokwenza intando kaNkulunkulu kuphela yalandela izwi futhi noma ngubani onayo uNkulunkulu uzolandela ngendlela efanayo ngabe wayeka na cha bomnumzane kepha ukuthandwa kwakhe ngabantu kuyancipha ngaso sonke isikhathi abaningi ababange besahamba naye futhi basuka kuye Isahluko esilandelayo abanye futhi bajikile futhi isahluko esilandelayo abanye futhi bajikile wayekuphi na endleleni eCalvary kodwa ngabe wake wamana ngabo mnumzane ngazange exekise izwi likaNkulunkulu lobo wahola waqonda wehle emgwaqweni omkhulu waya ebalazeni lomgwaqo yena kwakukhona umgwaqo obekwe phambi kwakhe futhi lowo mgwaqo wayefanele awunyathele wonke umkhristu ozele ngokusha wena unendlela ebekwe phambi kwakho ufanele ulandele lowo mgwaqo uNkulunkulu uyawumaka umakwe ngegazi futhi umoya uhlala njalo uhlala egazini ngoba ngegazi kuzokuphila inqamuzana legazi yinqamuzana lokuphila manje siyamlandela khona ke futhi siyabona ukuthi balazwe lomgwaqo lisiqondisa kanjani likhombisa ukuthi sihamba kuyiphi indlela bekuloku kunjalo kuyindlela kaNkulunkulu ehlinzekelwe thina izwi liyindlela ehlinzekiwe kaNkulunkulu uma umuntu efika endawaneni lapho abona khona umbhalo futhi ngenxa yokuthandwa kwabantu ngenxa yokuhlangana okuthile kwebandla ngenxa yabantu bakhe ngeke bamvumele akushumayele lowo umuntu into akasoze yaqhubeka noNkulunkulu ufanele ubuye ucoshele lozwi ungakhatheleki ukuthi liyini uma ungakwenzi lokho uphambukile endleleni ndawo uyoshona odakeni lobumba lwesono Liphosele inselelo noma yimuphi umuntu futhi emtapweni wami wolwazi phezulu lapho sinyaye yonke imilando yasendulo engaziyo ngayo i-pre-19 fathers i-ancient writings ka-Josephus i-2 Babylons ka-Hillslop i-Fox's Book of the Martyrs eminingi eminingi eminye imibhalo yasendulo futhi asikaze sibe khona izikhathi lapho ibandla nike laziletha endaweni lapho lama khona esivumweni khona salo uNkulunkulu eke walivusa futhi lacwila khona lapho odakene lunodaka kunjalo alizange liqhubeke ngokomoya alikaze futhi alisoze akulona uhlelo lukaNkulunkulu uhlelo lukaNkulunkulu ngumoya ongcwele indlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe yokwenza izinto manje qaphelani lokhu ezinsukwini zikaNowa uhlelo lukaNkulunkulu uhlalelwe yindlela ehlushwayo ngaleso sizathu abantu bengawufuni ngezinsuku zikaNowa babenenkolo babekade benayo iminyaka eyizinkulungwane ezimbili njengoba sinobuKristu futhi kwakukhona abaxeki njengoba ekhona manje futhi ezinsukwini zikaNowa kwenzekani na sithola ukuthi uNowa wema kulowo mnyango owodwa umkhumbi futhi wakho umkhumbi owawuphikisana nanoma yikuphi ukucabangela muntu ngalingakaze line ungakaze kube nefu esiphakaphakeni kodwa uNkulunkulu wathi lalizokuna lelo ngokuyizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wathi lungisa umkhumbi futhi Noah walungisa umkhumbi futhi wema kulowo mnyango wodwa waseshumayela insindiso futhi yilona kuphela ikhambi lensindiso uhlobo olunjani namuhla pho unye umnyango oholela kuNkulunkulu nalowo mnyango onguKristu Kristu ungumoya ongcwele ohlala kithi futhi simi emnyango womkhumbi kaNkulunkulu kamoya ongcwele futhi sishumayele lena yindlela ipulane efanayo bonke abanye abeza ngayo uNowa waye yindlela kaNkulunkulu ehlinzekiwe ngezinsuku zokukhululwa eGibhithe uMose waye yindlela kaNkulunkulu niyabo inkonzo engaphezulu kwemvelo indlela niyabo uNowa waye nokuthile okwakwehlukile uNowa waye nenkolo ethile eyayihlukile kuzo zonke ezinye waye nezwi likaNkulunkulu futhi abantu babengalijwayele izwi likaNkulunkulu babenezivumo kholo zabo babenakho ababekufuna ngakho ke kwakuyizivumo kholo ababezilalela futhi hayi izwi kodwa uNowa wayenezwi uMose wayenezwi akuyo ndaba ukuthi bonke abanye babenani uMose wayenoyisho kanje inkosi bheka okukufakazele wenza izibonakaliso nezimangaliso futhi izibonakaliso kazinye nezimangaliso zasinezwi manje uNkulunkulu wathi uma bengayikulizwa iphimbo lesibonakaliso sokuqala bazolizwa iphimbo lesibonakaliso sesibili manje abantu namuhla njengoba babenjalo ngezinsuku zikaJesu balandela isimangaliso angahle enze okuthile okwehlukeka ngane bengingeke ngikubone lokho kwenziwa ake sibone ukuthi angahlukanisa ngokomoya lona ake sibone uma engakwenza yebo ileyo ndlela akwenza ngayo babelandela nje izinhlanzi nezinkwa kodwa uma sekuza ekuphendukeni ukubhaphathizwa egameni likaJesu Kristu nokwamukela mangwele babengeke bawubeke umunwe wabo kuwo unjalo futhi ke baya kulahla futhi balahla uJesu ngokuthi bathi wo wena ushumayela ukuphambene nalaba lokho kuzange kumise waqhubekela phambili umfundisi omkhulu ngelinye ilanga wabeka izandla zakhe phezu kwami wathi ngizokukhulekela mfowethu Brenhamu ukuthi ungalobothi usho lutho luphikisana nendlela laba bantu abaphila ngayo kulamabandla wathi mfowethu Brenhamu uzobenza bakuthi kuthelele ngathi ngingakuvimba kanjani lapho umoya wami wangaphakathi lomphefumulo wami ukhala ngokumelene nakho na wathi awu angisho lutho olumelene nakho ngathi ngeke kulezi kidi zamadola zihleliwe ufanele utshole amadola abo angidingeki ngibe nakho kuphela kwento engidingayo amandla ovuko lenkosi uNkulunkulu lokho kuphele sikudingayo umoya yima eqinisweni angikajali ukuthi mangake amahlelo aphikisana nalo kuseseyizwi likaNkulunkulu unkulunkulu odlula amazulu lomhlaba amazwi ami awayikudlula noma ngubani oyosusa noma anezele noma yini kule ncwadi yena uyokhisha encwadini yokuphila yena ngilikhola ngendlela nje ibalazwe lomgwaqo elikusho ngayo ilokho kuphela indlela kaNkulunkulu uMose wayenezibonakaliso wafakazisa ukuthi wayeyinceku kaNkulunkulu uNkulunkulu uhlala ethanda ukusebenza ngomuntu kuluhlelo lukaNkulunkulu ukusebenza ngomuntu niyakukholwa lokho na uNkulunkulu usebenza ngomuntu wenza umuntu waba ngumsizi wakhe emhlabeni wenza umuntu waba uNkulunkulu omncane kunaye manje sesedlule kulokho emfundisweni kamuva nje kange nesizwe sokuqala ivesi lamashumi amabili lesithupha ngenkathi wayengu Ela Elohim owanele konke okhona ngokwakhe bese kuthi ke kuye kwakukhona izingxenye ezingahlukaniseki zikayise indodana umoya ongcwele hayo uNkulunkulu abathathu amahhovisi amathathu kuye haye ezohlala kulezo zimiselo zezikhathi wayengumsindisi wayeyinkosi wayenguNkulunkulu zonke lezi zinto zaziveza ziyizingxenye ezingahlukaniseki zikaNkulunkulu niyabo kodwa kulokho kuye ekuqaleni futhi ngekathi uNkulunkulu enza umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo wambeka emhlabeni njengoNkulunkulu omncane uJesu wakumemezela lapho ethi akulotshiwe yini emithethweni yenu ukuthi ningoNkulunkulu na futhi uma babiza labo ngoNkulunkulu izwi likaNkulunkulu eleza kubo okwakungabaprofethi ningangilahla kanjani lapho ngithi ngindodela kaNkulunkulu washo niyabo abakuqondanga nje niyabo kepha umuntu wabekwa lapho ukuba abuze phezu komhlaba wayenakho konke ngaphansi kokulawula kwakhe lokho uAdamu akulahla uJesu wafakazisa ukuthi ukubuyiselile wamisa imvelo wavusa abafileyo yena wenze konke futhi izwe liyabubula namuhla washo iBhayibheli ngokubonakaliswa kwabadodela kaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu angene futhi ebantwaneni bakhe futhi emaqinisweni ukwenza izinto zibe ngokoqo obo futhi kuya kuba khubekisa abantu uma usathane engakwazi ukuba fihlele iqiniso wenza abantu abashisekela ngokweqile ngabo abalahle kulolu hlangothi nakulolo hlangothi futhi bathola lonke uhlobo lwezinto amagazi namafutha nemiza okungekho ngisho ngokombhalo kepha hlala eplanini hlala emgoqweni omkhulu hlala nombhalo ungawushiyi ingakho uJesu eza leyo ndoda yayingeke idukiswe bese iphume ohlangothini kodwa ihlale ngqo ezwini uPawulu ongcwele omkhulu wathi uma ingelosi evela ezulwini iza futhi ishumayela elinye ivangeli ngaphandle kwaleli elishunyayelwe kini mayibe ngeqalekisiweyo kini yebo mnumzane ngani usathane wehlele ensimini yase-Edeni njengengelosi yokukhanya futhi watshela u-Eva ngani akazange aphike wathi oh awu lokho kulungile o impela uNkulunkulu kushilo lokho kodwa neyazi uzoba nokukhanya nya okwengeziwe sinokukhanya kuningi kuka Eva namuhla nokukhanya kuka Satan sibone izinto neBhayibheli lathi ngosuku lokugcina ukuthi uDeveli uyozenza izingelosi zokukhanya zonke lezi izivumo kholo lapha namahlelo ufuthi wonke lowo mphetho oqhubekayo okukuthi isigamu sakho asinawo ngisho umbhalo kukho neze kunjalo hlala emgwaqweni omkhulu hlala ebalazweni lomgwaqo hamba ngendlela abafundi abahambe ngayo hamba ngezi abalishumayela liphile unifakazele ngiyazi ukuthi iqiniso izibonakaliso ezinsukwini zokugcina uNkulunkulu ephila kumuntu kunuhlelo lukaNkulunkulu uNkulunkulu ufanele athele umuntu angamethemba umuntu angaba nokwethembela kuye futhi bangaba nokwethemba kuNkulunkulu abangamkholwa niyakukholwa lokho anikukholwa na impela uNkulunkulu nako ukuthola umunye umuntu angabeka ukwethembela kwakhe kuye bese kuthi ke uma ethola umuntu njalo angabeka ukwethemba kwakhe namandla akhe phakathi indoda ezolandela umgwaqo ezohlala ngqo ebalazweni niyabo aqhubeke njalo aze yafike endaweni yamandla ukukholwa kuzomholela kuloko ngoba unokukholwa ezwini kuzomholela ezithembisweni nesithembiso kuzomholela emandleni namandla azomholela ezithembisweni bese kuthi ke lapho ethola isithembiso futhi eqala ukubonakalisa kwenzani na uphuphuthekisa amehlo omfowethu ongakholwa osivivi okhonza isivumo kholo kunjalo impela Iloko okwakwenza lapho emuva lapho ezinsukwini zikaJesu wathi uma bengingeke ngize ngabe awusazi isono kepha manje ukuthi sengilapha amen manje ukuthi sengilapha awulezaba ukuthi namhlanje uma uNkulunkulu enze isithembiso sakhe sokuthi uyothumela umoya ongcwele ngezinsuku zokugcina futhi lezi zinto beziyo kwenzeka ungakungabaza kodwa manje ukuthi ufikile futhi uyakwenza umhlaba awunezaba uthi ume izizwe ngezizwe izindawo ngezindawo kuze kube usibekele umhlaba kunjalo Abanazaba babe ngeke bawazi ukube uNkulunkulu wayengafikanga futhi wawuletha kodwa useulethe ngithi manje futhi ngakho ke emaqinisweni amaqiniso okulandela izwi kulandela iqiniso hlala nalo oh ngiwelela ngapha ibandleni lebaptist bathi sineqiniso amamethodist athi sineqiniso manje ilole liphi na nobabili nihlukene imuphi oneqiniso yehlela kuma Seventh Day Adventist sineqiniso lilela kwi Church of Christ sineqiniso awuyike kuphela indlela yokwenza iqiniso lokho ngokuthi hlala nezwi umunye wasuka ezwini ndawo ndawo banengcenye yeqiniso bese ke bayahamba bese bebeka ukuphambuka kulo bashaya umgwaqo omkhulu futhi baphambuke hlala nezwi khuluma nabo ngompapathize egameni lika Jesu Christ ho akwenzi mehluko uyawenza umehluko uPaulu uthe waya labantu kuba baphinde bapapathize egameni lika Jesu Christ wathi uma ingelosi isho noma yini enye mayibe ngekuqalekisiweyo kuyawenza umehluko Ngokungathiwani kuba uMose wathi ngizovele ngikhumule esami ngizovele ngikhumule isiqobo sami esikundleni sezitatshulo zami kunzima kuqaqa izitatshulo zami ngizovele ngikhumule isiqobo sami futhi ngikhombise inhlonipho uNkulunkulu wathi izitatshulo futhi uNkulunkulu wayefuna izitatshulo hayi isiqobo izitatshulo lokho akusho uNkulunkulu yala wonke amazwi akhe ukuthi aqwaniseke ngokuphelele kufanele kube njalo ufanele wenze lokho athi kwenze ngokuba akukho nokukodwa okuncinyana noma okuncanyanyana elilodwa eliyoke lidlule kulo kuyodlula amazwi lomhlaba epha amazwi ami awasoze ahluleka lifanele lihlale elilodwa ichashaze elilodwa noma okuncane alikudlula kulo lonke lifanele liqwaniseke futhi manje umuntu waye yisithunywa sikaNkulunkulu umuntu yilokho uNkulunkulu asebenza ngakho bese kuthi ke lapho umuntu emukele iqiniso ashaya umgwaqo omkhulu kuyiwona bese eqala ukudlulela phambili futhi athole lamaqiniso aqhubekele phambili kwenzani na mfowethu ongakholwa uzombuka kufana nokuthi yena akakwazi ukulemukela uma enza ufanele ashiye ibandla lakhe uma eshiye ibandla lakhe uzimela yedwa Umfundisi washo kimi ngemuva njengoba leyo ngcoxiswano phezulu lapho umfundisi wathi beka lapha ngasho kubo emsabo ngathi manje ke uma nginephutha kakhulu kunamakhulu abefundisi lapha omunye umuntu woza futhi ngifundise kulungile awubonanga umuntu eza nambona na futhi ngeke ngoba kukho lapha umfundisi oyedwa umfundisi ovelele bekingeli bize igama lakhe ungumzalwane wegugu wafika wathi 40 Branham inkonzo yakho impela ungaqhubeka futhi wenze lokho kodwa uma sikwemukela lokho uma sikwemukela lokho ibandla lethu liyasenqaba manje ke singaya kuphi na ngathi endaweni eyanele konke ukucasha uKristu uJesu ilapho uya khona iya kuKristu awuwasho kodwa inkonzo yethu ngathi inkonzo yakho icishe ifane nje nenkonzo yanoma kubani uma ingeka Kristu akulendaba ukuthi ufanele uye kuphi wathi awu uma ngipapathiza kanjalo bebeyongikhahlela ngiphume ebandleni lami ngathi bakwenzile kimi manje ke kwenza mehluko muni na kubeke nje emgwaqeni omkhulu landela iplani nje impela yiba ulokhu uqhubeka nje nalo akulendaba ukuthi banani uSawule wayenebuthi liqeqeshiwe uSawule wayenebuthi likhulu linobuhlakani bona babengafuni uSamuel njengoba ngashumayela lapha esikhathini esithile esedlule ndawo ndawo babenebuthi likhulu wo impela uSawuthi uSamuel wabatshela wabakhipha ngaphambi kokuba bakhethele inkosi uNkulunkulu wayeyinkosi yabo futhi uNkulunkulu inkosi yethu ungani sifune okunye ngaphandle kukaNkulunkulu na ungani umKristu engafuna noma yini enye imhole ngaphandle kukaMoya ongcwele na angaza ngiqonde umkhondi uSamueli wababiza wathi ngifuna kunitshela ukuthile wathi ngike ngasho utho kini egameni lenkosi kodwa lokho okufezekile na qhabo ngake nganamuke imali yenu na ngake nganciba imali na qhabo awuzange usincibe noma yiphi imali futhi okushilo inkosi ikufezekisile siyakwazi lokho wathi manje ke kungani nala uNkulunkulu futhi nifuna inkosi na nifuna ukuziphathisa ukwezwe futhi ilokho okwenziwa yiPentecost namhlanje ifuna ukwenza iziqhwaga ezibe buhlakani ifuna ukukhipha amandla ebandleni lifuna ukukhundisa ihlelo lingenise amalungu amaningi umpedo lowo futhi uma ubophela umuntu esivumweni kholo uma wenza lokho ususa umoya ongcwele kuye uzofanele aphe kwenye indawo umoya ongcwele uzoqhubeka umuntu akakwazi ngenxa yesivumo kholo sakhe manje wathi futhi ke kusobala uSawule waqeqesha ibutho lakhe wohe wayena labo bakwa-Israyeli bazi nje ukuthi yiphi indlela yokugwaza ngomkhonto noma ukwenza noma yini kodwa ngolunye usuku kwafika ophosele inselele uGoliyathi omdala futhi imfowethu kuthathe kungaphezulu kokuqeqeshelwa ubuhlakani ngaleso sikhathi wathatha indoda eyayazi ukuthi ize mayelana namandla angaphezu kwemvelo kodwa uNkulunkulu wayenomuntu onjalo ngiyayibonga inkosi ngalokho uNkulunkulu uhlale enomuntu othile njalo uhlale naye wayenendoda ayengabeka izandla zakhe kuyo umfo omncanyanyana ubomvana laphaya wayengekho kakhulu kodwa weza lapho futhi wathi ngiqonde ukungitshela ukuthi nizovumela lowo mfilisti angasokile adelele ibutho na futhi kwakukhona uSawule omdala ikhanda namahlombe ngaphezu kwabo bonke bonke ukuqeqeshwa kwakhe kobuhlakani akuzange kusize ngalutho manje amabandla asekwenzile lokho basuka kumoya ongcwele basuka emandleni kaNkulunkulu basuka ekuholeni kukamoya ongcwele futhi sinamadoda kakhishi nathi sibe nesinye sezikwaka zethu esikhulu ngolunye usuku lapha e-Afrika waphosele inselelo ngokaMohammed ngombhalo kwenze njani na wathatha amanzi njengenye indodana kakhishi kungesikho ukudelela umfowethu kepha babe nomuntu owayazi ukuthi uNkulunkulu angakhulula balethe lo David omdadlana phezulu lapho futhi wathi angazi lutho ngemikhonto yenu ukuqeqeshwa kwenu kokuhlakani kepha ngazi into eyodwa ngazi into eyodwa ngaphuma ngalandela imfu eyayithathwe isitha uNkulunkulu wangivumela ngizibuyise wathi uzongenza kakhulu kangakanani ke ngivumele ngibuyise lo mfilisti ongasokile Sikudikele namuhla ngabe silize labesifazane abafuna iqiniso haleluya hayi sivumo kholo iqiniso lokho iza likudikayo namuhla hayi sivumo kholo nemfashini sidinga amaqiniso kuNkulunkulu umhlaba ulifuni umhlaba ulifuni angeke abafuni ukulemukela kodwa ibandla lifanele libe nalo uNkulunkulu ufuna ukuba ube nalo uNkulunkulu amaqiniso yebo mnumzane
the other night I went with some friends who's present now group of them out here to see this
ngobunye busuku ngahamba labangani abathile abakhona manje iqembu labo ngaphandle lapha ukubona lokho lona lapho uSamson noTelila umkhitizo kaSesilbide Mill ngizwe ukuningi ngakho ngacabanga ukuthi ngizoshayela ngiphume ngibone ukuthi kubukeka kanjani ngenkathi ngikubona lokho ngaqala ukuzibuza ukuthi yini uNkulunkulu ake wayibona kumfana onjengoSamson ngezinsuku zabahluleli Niyabona uNkulunkulu usebenzisa umuntu niyakukhola lokho na kodwa kuphela angasebenzisa umuntu kuphela lapho engathola khona umuntu lapho akathola umuntu othila ngamsebenzisa bakukhona isikhala ngezinsuku zabahluleli wayengathola umuntu ukuphela kwento ayengayenza kwakungukuvusa nje oyedwa futhi oyohamba ngendlela ethize bese ke evusa omunye futhi uyohamba indlela ethize wayengena umuntu ayengabeka ukwethembela okugcizelelwe kuye ngokuphelele futhi ngazibuza wabonani kulo Samson na uSamson wayefana nenqwaba yabaholi bethu lamuhla indoda yamanenekazi ejahana ukusuka endaweni ayendaweni elandela bezifazane njengenqwaba yabaholi bethu lamuhla njengenqwaba yabaxegisi bethu ezwini avumela bezifazane babahole abafake babe ngabashumayeli nezinto ezinjalo wo bakithi Ngicela noma yimuphi umuntu nje ukuthi aveze umbhalo womshumayelo wesifazane ngingakufakazela lokho kini eTestamenteni elidala njengoba uPawulu athi usho kanjalo nomthetho bengibheka ukulandelana kwezikhathi kweTestamente elidala izolo futhi ngithole phakathi lapho ukuthi lapho babe namaphoyisa akhethekile ukuthi wesifazane akakwazanga ngisho nokungena enkantolo yesibili noma yesithathu ingasaphathwa eyokuthi epulpiti. Babe namaphoyisa akhethekile ethempelini ukugcina abezizwe ngaphandle lapho nabesifazane ngokulandelayo bese ke kuza abalevi bese ke beya engcwele ngcwele yezingcwele abakwazanga ngisho nokuza ezinkantolo zesibili kunjalo impela futhi namhlanje senze abesifazane izithixo zethu abaningi kakhulu abaholi bethu avumela abesifazane abahle nezinto ezinjengalezo kuba bazilethe bavumele ubuhle bowesifazane wokomoya ibandla niyazi usifazane ungumfanekiso webandla singumlobokazi ibandla lingumlobokazi kunenqaba yomlobokazi futhi bavumele labo besifazane ukuba babayenge abefundisi namhlanje bavumele amabandla ukuba abasuse eqinisweni futhi yena wenzani na ugunde izinwele zakhe unquma amandla akhe unendlela yakhe hayi ukumelana nodade wethu ukube uNkulunkulu benganikeza indoda into engcono kunonkosikazi ubezomnika lokho. Kepha akusibo bonke besifazane abangamakhosikazi, akusibo bonke besifazane abayibo, akubona bonke besifazane abangomama, akusibona bonke labo abanabantwana abangomama, ngibone abanye labo ababe nezinhlonipho ezingcono ngenja, bathathe izinganyana zabo bese ke bezihlalisa emgwaqeni bese bedlala abantu bephuma begqoke lezi zingubo ezincane ezindala nezinto futhi begqoke ngokungaziphathi kahle. Ngibone amadoda ayehla ngomkwaqo izolo bengiya ezansi edolobheni ngifuna ukuthile lapho ngabona indoda yemva kwendoda ihamba yehla ngomkwaqo nenkosikazi yayo encane enhle igqoke izingubo ezindadlana zibukeka kabi. Leyo akuyona indoda, lowo ngosasitabane noma kubani ongavumela umkakhe agqoke kanjalo akuyona indoda kakhulu. Wo angaba nemisipha njengokuthi lokho kuyisihluku lezo isilwane indoda yisimilo. UJesu umuntu omkhulu kunabo bonke wake waphila wayengumfo omncanyanyana kungekho buhle ukuba simfise kodwa akukaze kube khona isimilo esake sethula emhlabeni njengoJesu Kristu. Ngiwabonile amadoda athile anesisindo esingamaphawundi angamakhulu amabili namashumi amahlanu ayingenalo iawunsi lendoda kuwo uma kuza ngakaze ibe namandla njengehashi kwesinye isikhathi awana mqondo wehashi. Ngakho ke ubuhlakani behashi bezinto ihashi belizokwazi kangcono manje lelo iqiniso. Manje wena zama nje ukuvumela ihashi lesilisa ukuthi lizame ukuhlukumeza insikazi bese uthola ukuthi kwenzekani ihashi linomqondo ongcono niyabo futhi umuntu akanamqondo ofana nowehashi uma kukhulunywa ngokuphila kuningi futhi sibize ingulube insikazi endala sibize ngokuthi ngulube insikazi lenja endala yensikazi ngevabakazi futhi abaningi balaba besifazane ababukeka benobuso obuhle ngalapha kumaphansi emehlweni kaNkulunkulu izikhathi eziphindwe kazigidi ezishumi kunenja endala ivabakazi noma ingulube yensikazi kunjalo impela. Lokho kuzwakala kungubuni uhlaza ingakho abantu bengakuthandi lapho uJesu ebatshela khona iqiniso bamfulathela kodwa ihora selifikile futhi manje sekuyilo ukuthi ubaba ufuna ukuthize okumkhonzayo ngomoya futhi ahambe ngomoya futhi aphile ngomoya futhi akhulume iqiniso. Iqiniso njalo kuphakathi kokuthi liyakhulula noma liyabopha. Uma uboshiwe ngakho ke awukhululekile, uma ukhululekile ngeke uphile ngaleyo ndlela. Wena uthi awu nginomoya ongcwele futhi usaphila ngendlela efanayo oyiphilayo na ukhona okwenzekile kuwe. Awukaze ube nawo umoya ongcwele wafika ngosuku lwePentecost ukwenza wehluke. Angikholelwe ukukhulumeni ngezilimi, angikholelwe ukuphulukiseni ngokukaNkulunkulu, angikholelwe kulezi zinto. Khona ke awukaze uthole umoya ongcwele owawa ePentecost ngokuqinisekile awuzange wapapatizwa kanjani na ngipapatiziwe kanjani ekambeni likayise indodana umoya ngwele na akumanganiso ziphatha ngendlela ziphatha ngayo yabo uPaul wathi senamamukele umoya ngwele selokhu nakhola na bathi sesivele sikholiwe singama baptist izenzo zeshumi nesishiya kalunye bonani uma kungenjalo singama baptist sapapathizelwa kuJohane yena wathi indoda ifanayo eyapapathiza uJesu wathi lokho ngeke kusebenze wathi nifanele nize nipapathizwe futhi uma nike nifune ukuthola umoya ongcwele bakhe uthole ukuthile kubukeka njengawo ukuthile ukuzifanisa nawo kancanyana kodwa akuyona into yangempela ngoba ufanele uze futhi upapathize egameni likaJesu Kristu futhi ngenkathi sebenze lokho wabeka izandla phezukwabo bese kuthi ke umoya ongcwele wehlela phezukwabo babecabanga ukuthi babenawo futhi ngifuna ukwazi lowo fowethu lapha osebandleni noma ngabe bekukuphi washo ukuthi isigreki sokuqala sishongo wena wamukela umoya ongcwele lapho ukholwa isigreki sisho lokho ngifuna nazi ukuthi lokho akulungile yiphutha lelo hayi ngisho isigreki hayi isiHebheru noma hayi ngisho isiAramu wathi senamamukela umoya ongcwele selokhu nakholwa na hayi lapho nikholwa ngakho ke noma ngubani osho lokho awazi nje ukuthi ukhuluma ngani mfowethu niyabo khabo umnumzane wamukela umoya ongcwele emva kokuba usukholiwe hayi lapho ukholwa umoya ongcwele uyisipho sikaNkulunkulu esiza phezu kwakho esikuguqulayo futhi sikwenze wehluke ngokuphelele kunalokho izwe liyikho nokuthi abanye abantu bayini wehlukile bona awudingi ukugqoka wehlukile awudingi ukugqoka ukhololo oyindilinga nengubo yende uphila ngokwehlukile wenza ngokwehlukile amandla kaNkulunkulu nawe abantu bayazi umakiwe noma phi lapho uya khona kulungile uNkulunkulu uya mazi owakhe uPaula ngomaka owakhe yilokho ke kodwa ufanele uze eqinisweni niyabo kwakuyini ekulowo Samson na oJahawo wesifazane na impela waye ngozaziyo engalaleli uyise nonina bamtshela kuba angehleli lapho nalowo wesifazane lowo Jezebel kodwa akabalelelanga Wabuyini na uSamsoni waye namandla manje lalelani uSamsoni wayezimisele ukuhambisa amandla akhe uSamsoni wanikela ngamandla akhe kuNkulunkulu kepha wanikela inhliziyo yakhe kuDelila Kuthi kukanjalo namhlanje manje amajoti amaningi azoya ekolishi futhi afunde wo isiqhaka esinobuhlakani sifunde sonke isigreki nakho konke okunye kodwa uma sebuziwa eqinisweni uzonikela ngamandla akhe emfundweni yakhe enkosini yebo kepha inhliziyo yakhe uyinikela ebandleni futhi hayi uNkulunkulu Lokho kuyinkinga ngabantu namhlanje bafuna ukulandela izivumo khona zabo bafuna iqiniso likamoya ongcwele abafuna ukuziphatha ngokwehlukile kunalokho abahlale bekwenza kepha lapho uba nguKristu ubumuntu enqaba ubupristi basebukhosini isizwe esingajwayelekile abantu abaxakile benze izinto ezinqaba nezinto ezingajwayelekile ezingalifanele izwe Futhi uma usezweni ufanelekile kuNkulunkulu okunye kuphambene ngapha nangapha lokokunye okunye kwenza uziphathe njengoba benze ezulwini okunye kwenza njengoba benza emhlabeni futhi abantu bafuna ukuziphatha njengoba benza emhlabeni bese ke beqhubeka bese bethi baya ezulwini kodwa yeka lokho kudumazeka kuzoba yikho uJesu wathi uyakuba nabaningi abenza kimi ngalolo suku bayoma ngamashumi ezigidi bese bethi bengingowa lokho futhi ngikwenza ile lokho wathi isukani kimi ninabenzi bokubi nikhonze izivumo kholo uma ubuholwa kumoya onke amadodana namadodakazi kaNkulunkulu aholwa ngumoya kaNkulunkulu bahamba ngomoya abayinqaba abangajwayelekile bahlala kahle futhi zonke izenzo ziseBhayibhelini bahlala yonke imfundiso yabo idlala ngqondweni yeBhayibheli ngeke behluke entweni eyodwa lapho iBhayibheli libusho bayoqhubekela phambili ngokulo uma bema umzuzu bazama ukutadisha futhi babone ukuthi iyiphi indlela yokwenza bese ke umoya ongcwele uyakwembula futhi uqhubekela phambili ngqo futhi wenze into efanayo ulandele imithetho efanayo ubeka isisekelo esifanayo uNkulunkulu ofanayo uza phezu kwakhe nezimangaliso ezifanayo kanye nezimanga ezifanayo nezibonakaliso ezifanayo ziyamlandela lezo ezamlandela Wathi uma ningeke nikholwe yimi ngokuba ngumuntu kholwani imisebenzi engiyenzayo kholwani yimi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khonake ningangikholwa yabo ukhona imisebenzi ehambisana nalokhu kukholwa ngikhombisa imisebenzi yakho ngokwakho ngaphandle kokholo lwakho nami ngizokukhombisa imisebenzi yami ngokukhola kwami kusho uPaulu yabo manje kwakuyini eyayiku Samson na wayengeke anikele ngenhliziyo yakhe namuhla abantu bacabanga kakhulu ngezivumokholo zabo kunabo nabantu bacabanga kakhulu ngezivumokholo zabo awu manje angisho lutho olumelene namabandla ngikhuluma ngePentecost okungukuthi leli bandla lincike ngasePentecost uyona inhlangano yePentecostali asibona abanoma iyiphi inhlangano asizimisele neze singaba kaKristu kunjalo manje ke manje iPentecost uyona inhlangano iPentecost isehlakala abantu abasemukelayo amaMethodist alemukela amaKatolika alemukela amaBaptist alemukela noma ngubani angalemukela kodwa yisehlakalo futhi kunezinkulungwane nezinkulungwane abazibiza ngokuthi iPentecost abazi ngisho nokuthi uyini umlayezo wokuqala ePentecost ngaphambi kokuthi uqale kahle ufanele ungene esisekelweni sifanele ufanele ungene esisekelweni sePentecost siyini isisekelo sePentecost na ngenkathi kugcotshwa kwebandla kwakunikeziwe ngosuku lePentecost ngenkathi bebabona bekhuluma ngezinimi lentombi uMaria phandle lapho eziphathisa kumuntu odakiwe futhi bonke abanye babo bediyazela ngapha nangapha kanjalo bathi ini yini lokhu na ngabe bonke laba badakiwe na uPetro wathi laba ngabadakiwe njengoba nicabanga lokhu kuyihora lesithathu losuku lokhu yilokho bakhulunywa ngakho eplanini emuva lapha ebalazweni lomgwaqo lokhu yilokho kwashiwo ibalazwe lomgwaqo uJoel wathi sizofika kule ndawo sizofika kulomgamanqo kuzokwenzeka ngezinsuku zo kugcina izinsuku ezimbili zokugcina iminyaka eyizinkulungwane ezimbili yokugcina usho uNkulunkulu ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha naphezu kwezincikukazi zami nezincikukazi eziyizisebenzi izinsiza zenu ziyakubona imibono nabadala benu baphupha amaphupho ngizokhombisa izimanga nezibonakaliso emazulwini phezulu nezinto ezinjalo bathi yini singayenza uthele lokhu na uzobeka isisekelo sinjani Petru na nezihlithulelo zasezulwini wathi phendukani ilowo nalowo nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu ukukuthethelela kwezono zenu futhi niyakwamukela umoya ongcwele ofanayo isithembiso ngesesizukulwane sonke esizolandela kamuva kubantwana benu nakubo abakude kakhulu nabaningi inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza naso isisekelo niyaboba bazofika futhi banikele ngokwabo bazofunda esikoleni abafana bazoya esikoleni ukuyofundela ukuba ngumfundisi okungukuthi kulungile akukho kumelele nalokho ukufunda ukuba ngumfundisi kodwa awukwazi ukufunda ukuba umfundisi isiphiwo somfundisi yisiphiwo esivela kuNkulunkulu labo baphostoli babehlakaniphile futhi befunde kakhulu ngangokunokwenzeka uJesu wayesa lokhu yena babenge njalo kodwa noma kunjalo akazange abavumele bashumayele baze bamukele umoya ongcwele futhi lapho sebethole umoya ongcwele manje uma uya ekolishi nolwazi abaluthola ngePentecost eluza kuwe amen kodwa uma uphuma nje ngemiqondo yobuhlakani futhi oh uPetro wesigqeki noPetro obuciko nazo zonke lezi zinto ezihlukene izinto zobuciko nazo zonke lezi ezinye izinto uma uphuma nalezo zikho unikela ngamandla akho emfundo yakho ufuna ukunikela inhliziyo yakho kuNkulunkulu uNkulunkulu ufuna inhliziyo yakho yebo mnumzane upha amandla akhe hayi inhliziyo yakhe yebo mnumzane uNkulunkulu akasebenzisa lokho esikunikeza yena kuphela manje kunabaningi bena bazothi ngizonikeza imizuzu eyishumi nanhlanu ngesonto kuseni uma nishumayela isikhathi eside kunaleso ngizovele nje ngivuke bese ngiya ekhaya awu ninemizuzu eyishumi nanhlanu ngesonto kuseni lokho okunika uNkulunkulu abanye babo bathi mhlawumbe ngingahlupheka ingxenye yehora angazi ukuthi ngakwenza kanjani Awu niyabo yiloko kutholayo imizuzu eyishumi nanhlanu isigamu sehora niyabo yini ongalikezela ngayo na uNkulunkulu uzokwamukela ozonikezela ngakho yebo uNkulunkulu ufuna wena wonke ufuna konke okuncinyane kwenu ufuna konke ufuna konke oyikho ufuna impilo yakho ufuna ubufakazi bakho ufuna yonke imizuzu oyiphilayo ufuna uphile kahle uziphathe kahle ukhulume kahle wenze kahle ufuna yonke into izinikele kuye ngokuphelele ukuze akuhole futhi akuqondise futhi akubeke ezindaweni lapho afisa uye khona uholwa ngumoya kodwa abantu namuhla bathi ake uma umzuzu nje uma umeliswa wami eshumayela ngaphezulu kwemizuzu engamashumi amabili ngibuzile lokho izikhathi eziningi ngibonile abelusi abahle befulethela amabandla ngoba ibhodi labadikoni lathi manje beka lapha futhi sokuphekile sikuqashe ukuba uze lapha futhi asikaze sikuqashe ukuba uze lapha futhi uzosiqhumisa konke ukuza sifuna wena sibeke isikhathi semizuzu engamashumi amabili insimbi iyakhala futhi kungcono uqede niyazi ngingathanda ukuba nebandla elinjengalelo kanye ngingathanda ukuba nenhlanhla yokubatshela engikucabangayo ngabo nokuthi izwi lithini ngabo ya kungani uma kuthathe usuku lonke qhubeka nje ushumayela ya uNkulunkulu ufuna ukuzinikela ngokuphelele. Uyakukhole lokho na. uNkulunkulu ufuna ukuzinikela. uNkulunkulu angakukhombisa kanjani amaqiniso ngaphambi kokuba uzinikele kuye na. Ufanele uzinikele. Lalela lapho unikela konke ucula lelo culo ngiyanikela nginikela konke kuthiwani ngalabo osikilidi na kuthiwani ngalokho kugqoka na kuthiwani ngalolo laka na kuthiwani ngezinye izinto ezihambisana nakho na kuthiwani ngaleso simi lo esincane naso na kuthiwani ngalowo mbono omncane oqothukile na kuthiwani ngalokho ukusola noma kubani obhabhathize egameni lika Jesu na lapho awulandawo ebebelini lapho noma ubani ake abhabhathiza ngeke ndela ngiphothela inselele noma ngubani ukuthi angikhombise lapho noma yimuphi umuntu noma ngasiphi isikhathi ngaphandle kwebandla lekatolika ngekathi beqala eminyakeni ngamakhulu amathathu emuva kokufa kompostelo ogcina lapho noma kubani owake wasebenzisa igama uyise indodana nomoya ongcwele ekupaphathizeni woza uzongikhombisa umbhalo noma umlando kuyisivumo kholo sekatolika akusile iprotestani manje ngingakukhombisa iphephelini lapho iphepheli libikezela ukuthi bazosebenzisa igama lakhe kuze kube yileso sikhathi futhi baphume negama lamanga ukuthi bayaphila futhi bafile ngingakukhombisa lokho ngomphalo iphepheli lathi bayokwenza lapha kulethwa ngo ebusweni babo kungani abantu bengeke bakuthatha na namashinje njengoba benza ngezinsuku zika Jesu abawafuna amaqiniso bafuna isivumo kholo bafuna ukuthize badlule bathi ngingowalendawo ngingowalombuthano ngingowakhona ini ufuna ukuba ngowasezulwini lapho uthando lwakho lufanele ukuba khona ezintweni zaphezulu uJesu wathi bekani uthando lwenu ezintweni zaphezulu hayi ezintweni zomhlaba zizohluleka hlala noNkulunkulu hlala namaqiniso uNkulunkulu unguNkulunkulu weqiniso ubelokho enjalo kuye yonke iminyaka noma ngasiphi isikhathi lapho umuntu ake hamba noNkulunkulu uNkulunkulu uba iqiniso elenza izibonakaliso nezimanga nezimangaliso nabantu bakhe uyinjongo kaNkulunkulu kwenza njalo nikela konke Ngena lapha eluvili eKentucky kungekudala bekunomndeni omuhle kakhulu abantu babe nengane egulayo ngabizwa ukuthi ngiyikhulekele udokotela waphuma esibhedlela uthi kuthiwani ngengane na wathi leyo ngane yafa akukho okunye okungenziwa ngakho wathi inesifo sokushatela igazi wathi ingane ifanele ife Ngacabanga uNkulunkulu awukasho lokho okwamanje awukaze ukufakazise lokho ngahamba sakhuluma nabazali nabazali babekhala bechiphiza izingembezi ingane yabo yayingasekho ngokwazi kwabo kodwa benzani na udokotela wayeqinisile yena onke ayikwazi ukukwenza wayekwenzile isifo sokushadela igazi singumbulali futhi akukho okungasivimba wathi ingane izokufa umkhulu omdala waleyo ngane nonke niyalwazi udaba futhi kwafika umkhulu omdala waleyo ngane ngenkathi ezwa ngikhuluma ngompapathizo kamoya ongcwele wathi ngangivame ukukhumbula eminyakeni eseyadlule ngenkathi umshumayelo omdala wathi kuzofika isikhathi lapho abantu bezokwamukela khona umoya ongcwele futhi kuzokwenziwa izibonakaliso nezimanga wasuka phakathi egumbini elincane kuyoqobo wayengeke esahlala nendodana yakhe noma umalokazana wakhe wahlala phakathi lapho wakhala futhi ekhuleka lapho umfo mdala ehamba ephuma lapho umjuluko ulenga ezibongeni sakhe esinempandla amehlo akhe ecwebezela wathi leyo ngane izophila
said what he said doctor
Wathini? Wathi dokotela, ngiyakuhlonipha njengendoda yesayensi. Ngiyakuhlonipha kanye nobuhlakani bakho obufunde ngocwaningo lozokwelapha. Kodwa wathi ngakhuleka futhi ngakhuleka. Ngaze nganikela ngakho konke ngangifanele ngikunikele. Futhi umoya ongcwele wathi ingane izophila. Kwenzeka. Ngani na? Wanikela ngakho konke inakho. Ngokuba baba futhi ayengakwazi ukukhuluma naye lapho wayezimisela ukunikela ngakho konke yilokho esishenda ngakho awufuni ukunikela ngezindlela zakho awufuni ukunikela ngezinhlangano zakho zenhlaliswano awufuni ukunikela ngokuxhumana okuncane ongowakho awufuni ukunikela nganoma yisiphi isikhathi ufanele wenze lokho noma okunye esikundleni sokukhuleka awufuni ukunikela ngezinto kuNkulunkulu uNkulunkulu ufuna uzinikele ukuvala ngifuna kusho lokho uningi kakhulu lapha ngingathanda ukukusho kepha ngilase isikhathi uNkulunkulu ufuna ukuzinikela ngokuphelele uma unikela ngakho konke khona ke uzothola ukuthi engikhuluma ngakho kuyiqiniso futhi wena uthi ayongikhiphe ebandleni lami bebengengivumele ngishumayele kwenza mehluko muni lokho na leyo yinhlangano yesayense lokhu esikhuluma ngakho ukuhamba ngomoya uNkulunkulu uyiqiniso Ukube uMose wayezothi manje lindani ngifundile kubo bonke ubungqoqoshwe balokhu abemilingo kanjalo njalo eGibhithe ngingawafundisa amaGibhithe amanye amaqhinga ngingabafundisa isayense ephathelene nengqondo ngingabafundisa izimiso zokuziphatha zezinto eziningi ngingumpethe wabo kodwa wayefanele khohlwe yikho konke ake awakwazi futhi uNkulunkulu waqepula konke nje kuye wamthatha eminyaka engamashumi amane ukukwenza Ngoba ngathi ihlangana noNkulunkulu Musebuso wazi ukuthi kwakukhona uNkulunkulu ophilayo wambona isithathlene sivuthayo futhi wakhuluma naye wehla futhi wenza umsebenzi eyedwa kwakungafanele abe nebutho wehla naye noNkulunkulu ulandele ibalazo lomgwaqo wayenamandla kaNkulunkulu wayenesithembiso sikaNkulunkulu wayenomoya kaNkulunkulu wayengadingi izimiso zakhe zokuziphatha noma imfundo yakhe ngenkathi uJesu ayilapha emhlabeni wayemele azingele futhi ukuze athole umuntu waya kwabaqotho abafundile kanye nabayizihlakaniphi abe kukhona umuntu angamthola na ngabomngane bambiza ngoBelzebule uDevil akatholanga noyedwa owayezomlandela wenzani na wakufanele athathe okungcono kunakho konke ayingakuthola akudabukisi lokho na Bengivame ukucabanga lokho futhi siyavala abandla lani lokho kuPaula bengivame ukucabanga ukuthini ini ngani ukuthi siziphuce ilungelo kanjani ukuthi simphange kanjani uNkulunkulu icebo lakhe ngokungenzi ukunikele izimpilo zethu ngokuphelele kuye konke sinakho kuye ukuthi siyes angaluvuma kanjani uhlelo lwakhe ukuthi siyes alibala kanjani futhi sibenze ukuba alinde ezama ukuthola umuntu abengasebenza ngaye ezama ukuthola umuntu ndawo abengabeka ithemba kuye umuntu othile obenganikela ngayo yonke into Eza ngendlela ehlukile enengqondo kuNkulunkulu uthi baba nangu mina angikajali ngizolandela umbhalo iplani ngikajali ukuthi omunye umuntu uthini ngizohlala nalo futhi ngikusho ngempela angikajali ukuthi kungibizani inkosi angilutho kokuqala nje kodwa ngifuna wena ubihole futhi makuthi umoya ongcwele walobane libhayibheli futhi wenza lezi zithembiso akuqinisekise futhi empilweni yami ngizizwela ukuthi wena ungihola ngaleyo ndlela nangu mina ngithume mina kusho Izaya ethembelini ngesikhathi ebone amakherubu emboze ngamaphiko ebusweni bawo phezu kwezinyawo zawo futhi endize ngamaphiko futhi wathola ilahle lomlilo futhi wahlanza umlomo wakhe wase kuthi-ke umoya kankulunkulu wehlela kuye kungani singena kukwazi na uNkulunkulu akakwazi ukuthola umuntu onjalo ngenkathi ezikela abafundi bakhe weza kwabakhe abakhe kabamemukelanga akatholanga muntu babelindele lowo namuhla izwe lilinde ukuphulukisa kukaNkulunkulu kodwa ngikhathala ukuthi ukuphulukisa kukaNkulunkulu okungakanani eniwenzayo nokho ngeke bakukholwe awu ngemuva nje kokuba sebale uJesu ngenkathi abangamashumi ayisikhombisa behamba waze waphendukela kulabo bafundi wathi niyafuna ukuhamba nani na bathi besizoya kuphi na uPetro wathi unamazwi okuphila kuphakade niyabo wayesephuma-ke waqonda enkofu uthi akukhona indoda eyayingenazo ngisho nezinhlamvu zamehlo ezingoxeni zayo futhi wenza ubumba wase egcoba amehlo ayo wathi kuye hamba uyogeza echibini esiliyowama futhi lapho esekwenzile wabuya ebona ngabe lokho kwabaguqula na ngabe ukuthandwa kwakhe ngabantu kwanyuka na qhabo kwehla 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 ngani na wahlala endleleni wahlala ebalazweni lomgwaqo yafana nanamuhla babona izibonakaliso izimanga izimangaliso nakho konke okwenziwayo futhi bathi lokho akukho lutho kulokho bekuzokwenzeka empeleni niyabo babuzo Lazaro thuneni ubukeka sengathi lokho bekuzonyakazisa isizwe sonke ibhayibheli lathi wayezokwenza lezo kwakuyizibonakaliso ezazizolandela ngenkathi ema owesifazane wasesamariya lapha wayesethi unamadoda ayisihlanu lokho kwakufanele kuzamazamisa umhlaba wonke futhi kumi namuhla kubani bakhe futhi niyakubona isikhathi ngesikhathi yenze into efanayo futhi bathi he-e awu ngicabanga ukuthi bekulungile lokho niyabo nje engelandaba akukho ukuzinikela wo bazobeka isikhashana baye esotweni kanye ngesikhashana le nto efana naleyo kepha uma sekuze kuzinikeleni qhabo ngeke bakwenze ngeke bazinikele abawufuni ngenkathi ujesu ebiza abafundi bakhe wakumele enzeni na thola uhlobo olungafundile amadoda abantu abangakwazanga ngisho nokusayina amagama abo uqobo upetru ujohane washo ibhayibheli babengazi futhi bengafundile ilowo okwakufanele amthole kodwa uma izihlakani singeke bebengeke bamuzwe khona-ke ngeke bamuzwe manje banenkambo yabo uqobo basendleleni yabo uqobo futhi balandela lowo mgwaqo ngoba bafundi sengaleyo ndlela ngoba omelusi babo ababhishobhi babo kanye nokhadinali babo nopapa nokunye babakhomba kulowo mgwaqo kodwa umoya ongcwele uzokubuyisela ephentekoste ngaso sonke isikhathi bekwenza embhalweni kubo bonke abantu futhi kuzokwenza ngalolu suku kubo bonke abantu uzokubuyisela kulelo qiniso uzokubuyisela emuva embhaphathizweni wamandla nokamoya okuzohola futhi oze wasusa izwe lilodwa ephempelini liyohlala khona ephempelini lapho lisho khona lokhu lizolandela ngqo liqhubeke nawo umoya ongcwele uzokwenza kulethe iqiniso wenzeni yena na wayefanele athole laba abadobi abangazinutho babengenazo ngisho izingubo into ethize nje abazisoke ngayo amaphilifu okudoba kanjalo njalo kungekho mpahla zokugqoka bengazi kakhulu abakwazanga ukusayina amagama abo abangafundile akukho mfundo kodwa wathola umuntu othile wakumele athole umuntu othile kodwa wathola amadoda kulolo hlobo lwesimo ayezimisele ukuzinikela ayezimisele babengenakho okunye ababengakubamba babengenawo amasonto noma yimaphi amahlelo nanoma yini babengabadobi nje abangazi lutho abeluzi bezimvu bengazi ukuthi kubhalwa kanjani bengazi ukuthi kufundwa kanjani futhi bengazi lutho kodwa babengenalutho abangalahlekelwe yilo futhi wafika kubo futhi bakunikela bathi noma yini oyishoyo nkosi sizoyenza sizokulandela kepha ngenkathi bezinikele ngokuphelele futhi bazinikele kunkulunkulu unkulunkulu wabanikeza iqiniso lephentekoste wabaholela ephentekoste wase banika umoya ongcwele lapho ababekhona lapho phansi komoya kankulunkulu benza lonke uhlobo lwezibonakaliso zobuhle kubantu bengingiza futhi bengingiza futhi beqhubeka futhi bezama uku iBhayibheli lasho yini ebabekuyo na babesemgwaqeni omkhulu iBhayibheli lathi ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi ngizokhuluma kulaba bantu futhi lokhu kungukuphumula umphefumulo lokhu yinto ezokwenzeka uIsaya wamashumi amabili lesishiyagalombili ishumi lesishiyagalombili limfunde ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi ngizokhuluma kulaba bantu lokhu ukuphumula hayi isonto akulolo usuku lokuphumula umoya ongcwele usuku lokuphumula nina bazalwane be-advent hayi usuku lwesikhombisa isabatha usuku lokuphumula umoya ongcwele ungukuphumula ngezindebe ezingingizayo nangezinye izilimi ngizokhuluma kulaba bantu futhi leli isabatha yilo leli isabatha lisho ukuphumula lokhu ukuphumula emphefumulweni unokuphumula kuphakade njengonkulunkulu ngenkathi yenza umhlaba usuku lwesikhombisa waphumula emva kwalelo waphumula waqhubeka waphumula uma singele kunkulunkulu siphumula sonke isikhathi hhayi kusuka ngesonto elilodwa kuya kwelinye siyaphumula phakade sinokuphila kuphakade umoya ongcwele ukunika ukuphumula manje babe nesehlakalo sePentecoste iqiniso likaNkulunkulu babethole ukuthile ake ngisho into eyodwa futhi izivumokholo azenelisi inhliziyo elambile izivumokholo ngeke ezanelise uma umuntu elambele uNkulunkulu umtshele uthi yisho isivumokholo sabapostoli ujoyine ibandla ufake igama lakho lapha ufafazwe noma uciliswe noma yini ofuna ukuyenza lokho akusoze kwanelisa umphefumulo olambile isizathu babemiselwe ngaphambili nguNkulunkulu ukufuna ukuphila zake zabakhona ezingelosi kwake kwabakhona ingelosi engawanga okubili kokuthathu kwezingelosi zasezulwini kwawa leyo yimimoya emibi esebenza phakathi kwabantu ikholwa kakhulu yazi ukuthi iBhayibheli liyakusho lokho wawungekho lapha nje njalo wake waba kwenye indawo kumbule isono asiqalanga emhlabeni isono saqala ezulwini ikathi lucifer ayemthatha futhi emenza wathi ngifuna ihlelo ngenze into enkulu kakhulu wayezweni lasenyakatho wasemisa into enkulu kunaleyo uMikayeli ayenayo futhi wakhahlelwa wakhishwa ezulwini futhi lezo zingelozi emuva lapho leyo mimoya awu yingaleso sizathu lapho leli tabernakele lasemhlabeni liyodilizwa sinalo elinye eselivele lilindile yabo futhi yingaleso sizathu igama lethu lafaka encwadini yokuphila iwundlu ngaphambi kokusekelwa komhlaba onke ubaba ngiphe khona uyokuza kimi ungakwenza kanjani na unamehlo kepha uboni izindlebe futhi kawuzwa akumangalisi yabo lapho zonke lezi zinto yabo uNkulunkulu ulu azethembisa emuva lapho kwakuyikho konke ngikathi ngithi ngomunye umsuku indoda washo Jesu isilo esiza emhlabeni uphika uKristu ekholwa kakhulu usondele kakhulu ukuthi kungakhohlisa nabakhethiweyo uma kungenzeka enkulu ukuthi inhlangano enkulu izoqala kanjani futhi bazoba nezinye izinhlangano umama sifebekazi omdala futhi wayenamadodakazi amancane kwakuyizifebe ezaphumayo izinhlangano wathi futhi bayocishe badukise umhlaba wonke futhi bayodukisa ngisho nabakhethiwe impela uma bekungenzeka kepha kunakwenzeka amagama abo wafaka kwiwundlu labo abazi ngaphambili ubabizile labo ababizayo ubalungisisile futhi labo abalungisisile ubakhazimulisile ngakho-ke akusekho kunye yabo kunjalo ngeze ngaphandle kokuthi uNkulunkulu akubize akuyena othandayo noma ogijimayo nguNkulunkulu okhombisa umusa kunjalo impela yilokho umbhalo owathi kuyikho bese kuthi-ke abafuni ukukuzwa lokho ngani na basebumnyameni bafuna kulandela isi umokholo ngilunge njengawe akukho okushiwoyo ngobuhle akekho olungile uNkulunkulu olungile yabo kodwa ngabe uzimisele kuzinikela kuye na ilokho ongikucabangayo ngabe ukulungele ukuzinikela na yabo ngeke kwanelise umphefumulo olambile lalelani ikathi Paul bangake waziyo ukuthi wayengu siyazi wezenkolo na kodwa wayeyisiqhwaqhwa esinobuhlakani yena impela wafundiswa ngaphansi kukagamaleliyeli esinye sesazi zezenkolo ezazizedlula zonke osukwini kodwa wathini lapho efika ebandleni na funda abasekorinto besibili isahluko sesibili ivesi lesine kwabasekorinto besibili isahluko sesibili ivesi lesine wathi angizanga kini ngamazwi ahehayo ukuhlakanipha komuntu walomhlaba ngokuba uma bengikwenzile ukuze themba kwakho bekuzokwakhiwa ekuhlakanipheni komuntu izinhlangano amahlelo kepha ngize kuwe ngamandla kamoya ongcwele imiboniso ukukhombisa yini na ukukhombisa izibonakaliso nezimanga ngomoya ongcwele ngiza kuwe ukuthi oweni ukuthi ukuze themba kwenu ukuthi ukukhona kwenu ngeke kuphumule phezu kobuhlakani behlelo elithile elikhulu lebandla elithile kodwa kuzophumula phezu kwamandla kamoya ongcwele nasekuvukeni kukaJesu Kristu isazi sezenkolo ezikhulu kunazo zonke esake saphila sathi kwakufanele sikhohlwe yikho konke esake sakwazi ukuze sifumane uKristu futhi wathi angishumayeli izinto zobuhlakani ngishumayele ubulula bokuholwa ngumoya ongcwele futhi ngiza kini ngishumayela lokho wathi bengingashumayela ngenye indlela kodwa wathi imisebenzi yami nemisebenzi yami akusikho ukushumayela kanjalo manje sizobona ukuthi ngeke yini sithole esinye isigidi ngo 3444 noma ngabe kuyini izicubulo zabo sizoba namalungu amaningi kangaka azojoyina kulonyaka wathi ngingakwenza lokho nganginakho lokho isikhathi esithe kepha ngasuka kukho ngiza kini hayi ngamazi ayengayo namakhulu esazi ezithile zezenkolo kepha ngiza kini ngamandla nokuzibonakalisa kukamoya ongcwele ukuthi ukukholwa kwenu kuzokwakhiwa ngomoya ongcwele futhi hayi ekuhlakanipheni kwamanye amadoda ohe uNkulunkulu ubeke amadoda anjalo uNkulunkulu ubheke namuhla amadoda angahamba kanjalo kuke kudala elandana eNgilandi ukuthatha ukuhamba kancane futhi iNgilandi iyiziqhingi zaseBrithani zimbozwe kakhulu kabantu eNgilandi ngeke uze uyithole indawo la kancane kodwa leyo enendlu kuyo futhi baphakamisa kwabo njengaseJalimane kanjalo njalo bangamazwe amadala nemihlabathi isigugile futhi banengadi encane eJalimane nasezindaweni ezinjalo awutholi egcekeni lingemuva utshani obuthile obuqondiwe kahle nenqwaba yezihlahla uthola utamatisi nobhontshisi namazambane okuthile kokudla bafanele futhi imihlabathi ithathwa kakhulu kuze kuba isosha elincane laseBrithani elalingizwe ngezisa sakhuphukela ngaleya kwequma mina nomfowethu uBaxter nalomfana sifika endaweni eyayindawana enhle ngakukhona izihlahla notshani obuhlaza lakho konke ngacabanga kuyona indawo enhle leyo ngathi kulona waseBrithani ngathi mnumzane ngingathanda ukukubuza umbuzo ngiyabona ukuthi isiqhingi sakho lapha sibozwe kakhulu ungani isikhalo esikhulu lapha samaheka amaninga ana indawana ethe nezihlahla nesikoti ngoku kunjalo kungani ungakushiya lokho futhi akekho noyedwa oyoke akhe indlu lapha wathi imfundiso ehloniphekile ngifuna ukusho lokho cishe eminyakeni engamakhulu amabili edlule kwaba nobhubhane lomkhuhlane wamanzi emnyama owaqubuka lapha eNgilandi futhi wathi babengenawo umjovo othakwe nohluzi lwezilwane futhi abantu bafa njengezimpukane wathi izingqola bayangitshela zifika imini nobusuku abakwazanga ngisho nokubangcwaba abefundisi basesentweni babevele baphumele lapha kanye ngesikhashana aphakamise izandla zakhe bese khuleka futhi abuyele emuva babaphonsa bonke kulesi sigodi lapha abakwazanga ngisho nokubangcwaba wathi bafa futhi bafa kwaze kwathi izinkulungwane eziphindwe kazi inkulungwane zabantwana asebekhulile injejana naye yonke into bafa futhi bavele babakhiphela lapho baseke bebathatha nje futhi befafaza uthuli ngaphezulu kwabo lapho inhlupho isinqamukile futhi wathi uyazi uthini wathi kusukela ngalolu suku kuze kube yilolu ingisi linesiqiniseko sokuthi ngeke litshale izisekelo zalo lapho into efana naleyo yayike yaba khona ngeke litshale isisekelo salo ezintweni ezifana alisoze labeka indlu yalo endaweni lapho ukufa kubekwe kanjalo ngama lapho kancinyana ngase kecabanga akunesidingo sokumtshela wayengeke kuqonde kodwa kanjani mhlabeni ukuthi umuntu uzobhekana ngobuqotho kangako ukuze ukuthi uma imfiva emnyama eminyakeni ngamakhulu amabili edlule yalala kuleyo nhlabathi kodwa wena usola kakhulu futhi ukhathazeke kakhulu ngokuthi uzophila isikhathi ezidanyana futhi ungahle uthathe imfiva emnyama uma uke waxhumeka indlu yakho lapho khona ke uzoxhumeka indawo yakho yaphakade phezu kwesivumo kholo esithile senziwe ngumuntu owafa emakhulwini eminyaka yedlule phezu kwesayense yezenkolo ethile isayense yezenkolo yebandla lithile ebilogu ibekwe eshelofini iminyaka ekhulu lutho hlobo hayi ukunyakaza kukankulunkulu kukho nakho konke okunye futhi uzonamathelisa igama lakho nesivumo kholo nayo yonke into khona lapho futhi uqhubeke uphile lalela mngani ungakwenzi lokho phezu kwaleli twala ngizo lakhe ibandla lami namasango esihoke angeli nqobe imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza bhekani nginani nakini njalo kuze kube sekupheleni kwezwe uJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade uNkulunkulu ngunkulunkulu weqiniso ungazijaji nje isivumo khona ungajaji nje amadlingozi thatha iqiniso thatha uNkulunkulu wangempela into ethile uNkulunkulu ayiyo uNkulunkulu weqiniso lokho ukunikeza isiqiniseko kukunika ithemba kukunika ukukholwa kukunika umoya kukunika izibonakaliso kukunika izimanga kwenza kuwe njengoba nje kwenza kuKristu ngoba leyo kwakuyinjongo yakhe yokuza ukuletha uNkulunkulu kumuntu futhi wenza uNkulunkulu nomuntu baba munye kodwa sithathe amahlelo sasesimxosha sathatha izivumukholo futhi samxosha futhi manje sidlule eceleni ngapha kepha kukhona umgwaqo omkhulu wangempela futhi nendlela emgwaqeni omkhulu manje ngini bazalane beNazareni ngikathanda ukusho lokho wena othi umgwaqo omkhulu omdala obusisiwe kodwa kwakungewona umgwaqo omkhulu uma uzoqaphela wathi ukhona umendo ne une uyisihlanganisi nendlela futhi indlela isemgwaqeni omkhulu akubona bonke abasemgwaqeni omkhulu abahambayo kodwa bonke osendleleni ohambayo niyabona ukhona umendo ne funda uIsaya wamashumi amathathu nenhlano kukhona umendo nendlela niyabo umgwaqo omkhulu unephakathi nendawo uma phakathi nomgwaqo futhi imaphakathi nomgwaqo lilapho bese kuthi ke lapho kufika imvula igeza isuse wonke udoti uye ohlangothini manje uma uzobheka lapho umuntu wephenduka ubhekisa amehlo akhe aqonde ngoku Kristu manje uma ungabheki njengoba bengishumayela ngobunye busuku njengase ngikathi kuzalwa uJakobe noEsau bobabili bazalwa ngubaba ongcwele nomama ongcwele kodwa babengamawele okuqala umuntu wenyama okholwayo wayeyaye esontweni futhi wayeyindoda elungile elunge kakhulu uJakobe wayengomncane onamahloni kodwa waye nomqondo wakhe entweni yodwa lobo obuzibulo babusho yonke into kuye ungakhathaleki ukuthi wayezobuthela kanjani ngoba iBhayibheli lathi wakhethwa ngaphambi kokusekela kwezwe ukubheka kulokho futhi namhlanje kunabantu ngikhathala ukuthi bafanele basebenzise ukuthandwa ngabantu okungakanani bafanele balahlekelwe kangakanani noma ukuthi yini okufanele bayenze akwenzi imehluko kubo uma bebizwa ngefashini endala kunendaba lokho abayikho babhekise amehlo abo kuKristu ngoba babekhethelwe ekuphileni kuphakade futhi batshala khona lapho kulokho uma kuthatha konke uma kuthatha konke abanakho batshala lapho umunye indoda engaqavile uyesontweni futhi uzizwe elungile njengabo bonke uyayikhaya niyabo leyo impilo kaEsau niyabo futhi enye impilo kaJakobe manje nakho lani khona izinhlangothi zombili Kumeka isisekelo sakho kuKristu Jesu. Qiniseka ukuthi sikuye. Ngene kanjani kuye na ngokuxhawulana ngokufafaza nganoma ini na ngaboya munye. Ngoba sekorinte bokuqala ishumi lambili. Sonke saphaphathiselwa emzimbeni munye, umoya ongcwele munye. Saphaphathiselwa emzimbeni owodwa. Lapho iziphiwo ezisishiya kalelunye zikamoya namahovisi amane okomoya kulele kulowo mzimba owodwa. Ngaphakathi lapho uNkulunkulu ubeke ebandleni abapostoli abaprofeti kanjalo njalo kuleli bandla phakathi lapho kukhona iziphiwo zokuphulukisa izimangaliso ukukhuluma ngezilimi ukuhlakanipha ukwazi kukhona izinto ukuthi izibonakaliso zilandela okholwayo Kungani ubungamukela kungani ubungamukela engingakuxoli kungani abantu befuna ukuthola ukhula oludala lezenkolo lapho idwala ligcwele utshu hey angikwazi nje ukukuqonda azikhothemisa amakhanda ethu ungathanda ukukhunjula emkhulekweni uthi uNkulunkulu ngiphe isifiso senhliziyo yami ngiyayithanda iNkosi uJesu
Our heavenly Father
Bavowethu yasezulwini kwesinye isikhathi ngemuva kwenkonzo ngiyazibuza kungani umoya ongcwele ulokhu ugonqa njalo ebandleni na ukwenza kanjani na kepha umuntu ocotshwe ngomoya akakwazi ukusho lokho afuna ukukusho kufanele basho lokho umoya othi kusho futhi sithele ukuthi ebhayibhelini elidala abashayi begolide umshayi washaya igolide futhi bashaya igolide futhi wayeliphendula futhi alishaye kuze kuphume wonke amanyela kulo futhi walishaye isikhathi eside kakhulu waze wabona umfanekiso wakhe oqoba egolideni khona-ke wayazi ukuthi lalicolekile ulishaya kanjalo-ke nomoya ongcwele ibandla aliphendule futhi alisole ngalokhu futhi alisole ngalokho aze athole wonke amanyela kuze kube yilapho ukubonakaliswa kwangempela kukajesu kristu sekubonakala kubantu bakhe ukuthi banokuphila okufanayo izibonakaliso ezifanayo benza izimangaliso ezifanayo azenza ukubonakaliswa kukamoya ongcwele kubantu uNkulunkulu uthatha inhliziyo yami empofu ngishaye ungiphendule nganoma yiphi indlela othanda ngayo Nkosi kodwa ake ngibonakalise uJesu ake ngimbonakalise Nkosi vumela bonke abantu abalapha namuhla Nkosi sonke asikubonakalise impilo yakho enothando ukuthobela kwakho ubaba sisanda kubatshela ukuthi wawa ekuthandweni ngabantu kwakho ngenkathi uhambile ukuyophulukisa abagulayo impela wawumkhulu abantu beza ukuzokubona kodwa kwakuyini na izinkwa nezinhlanzi futhi lapho ubatshela iqiniso lezwi babengazimisele ukuhamba kulokho khona-ke udumo lwakho lwaqhubeka njalo nokwehla waqhubeka nokwenza izimangaliso kodwa ukuthanda kwakho ngabantu kwehla uNkulunkulu weqiniso ubulokhu ungaleyo ndlela awuguquki ngiyakhuleka baba ukuthi ibandla nabo bonke abantu lapha abaphakamise izandla zabo bazothola umbono walokho namhlanje mababone Nkosi ukuthi akusiyena umuntu uma silandele umuntu khona-ke silusizi kodwa uma sizolandela nje umoya ongcwele uzosiholela kuzo zonke izithembiso zebhayibheli sengathi konke kungagcwaliseka ezimpilweni zabantu lapha namhlanje ngiphethe izingubo zezinganyana amajakhethi amancane amaduku amaphasele esandleni sami siyafundiswa ebhayibhelini ukuthi bathathe emzimbeni kaphawulo ongcwele amaduku namaphinifa nemimoya engcolileyo yaphuma kubantu nezifo zaphulukiswa abantu namuhla basabona uNkulunkulu ofanayo manje siyazi ukuthi asisiye uPawulu ongcwele kodwa wena usekuJesu futhi kwakungeyena uPawulu ongcwele kwakuyimpilo enikeliwe kaPawulu ongcwele kuJesu Kristu iNkosi yenze izimangaliso ezikhethekile hhayi uPawulu iNkosi manje baba uNkulunkulu sikhole ukuthi asazi into eyodwa izikhathi eziningi sixekwa ukugeza izinyawo ukubhaphathiza egameni likaJesu Kristu ukwenqabela abashumayeli besifazane ukukholela ekuvikeleni okuphakade komphefumulo njengoba uPawulu afundisa watshela base-Efesu babemisele ngaphambili ngaphambi kokusekela kwezwe emadodaneni namadodakazi kaNkulunkulu watshela abasekorinte ukuthi uNkulunkulu wamzonda u-Esawu futhi uJakobe wamthanda bengakazalwa ngisho ngaphambi kokuba babe nethuba lokwazi okulungile nokungalungile ngoba ukumisela kwakhe ngaphambili ukwazi kwakhe ngaphambili kwamazisa futhi baba kungani bexabana ngezinto ezinjengaleyo ubhaphathizo kamoya ongcwele ngezibonakaliso nezimanga njengoba wethembisile ibhayibheli lithi unguwe izolo naphakade baba asiqondile ukwehluka kodwa ukuze sibe yizinceku zakho sifanele silandele izwi lakho iyakhuleka baba ukuthi uzovumela abantu babone ukuthi akusikho ukwehluka noma ukuzicabangela wena wedwa noma uzame ukuba ngumuntu esingeyena sizama ukubamba izwi lakho kuphela wonke umuntu makakubone lokho baba futhi ngisathumela lezi zindawo kwabagulayo kwangathi ngamunye wabo angaphulukisa Nkosi kwangathi umoya wakho ongcwele ungakubone lokhu kukhonjiswa kokukholwa futhi kwangathi bangahamba futhi baphulukiswe siphe khona Nkosi busisa umfo wethu nevili busisa ibandla ndawonye busisa usonto sikole othisha busisa bonke abelusi abalapha busisa izivakashi emasangweni ethu osingisize ngifanele ngishayele ngejubane manje ngibe ngaleya ukuzama ukududuza umndeni ophukile enhliziyweni amamayela ayikhulu namashumi amahlanu noma ngaphezulu ezanzi ngaleya ezweni isikhashana nje sincane ukukwenza yiba nami inkosi ngisize futhi ngathi kulokhu soze angikaze ngithande ukukhuluma ngomuntu osehambile ngize nginikeze labo abame eduze kwami ithuba lokwamukela wena uNkulunkulu yipha ukuthi nje iningi lalabo bantu abampofu baseKentucky bazohamba ngokuzithoba baye kulelo altare kuleyo ntambama kulelo bandla leMethodist futhi banikele izinhliziyo zabo kuwe siphe khona Nkosi yiba nomusa manje sibusise ndawonye phulukise abagulayo futhi usindise abalahlekile sicela egameni likaJesu amen. Ngizocela umfowethu Neville ukuthi athathe inkonzo nje okwemizuzu embalwa manje ukuthi aqhubeke futhi angazi ukuthi uzokwenzani ngalesi sikhathi futhi nonke ningikhulekele futhi ngizonibona kamuva. UNkulunkulu akubusise umfowethu Neville.